Blog Talk Radio.
Ngiye kubasuhuza bakunzi ba radio Itahuka. Turi ku wa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi 2021. Bireka akaba ari umwanya w'ikiganiro mukunda muri benshi. Ikiganiro igihe ni iki, umugoroba mukaba mwagiteguriwe na Axel Kanijabo, aho nza kubana na bagenzi bacu twatumiye muri kino kiganiro ariko musanzwe munamenyereye ubwo ndacyategereje ko binjira muri studio kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu hagataho ariko ndagira ngo mbabwire ibyo twabateguriye umutwe w'ikiganiro cyacu twawise ngo Rwanda COVID-19 u Rwanda rubarizwa ku wuhe mugabane ingamba zifatwa gute reka rero twongeye tubasuhuze tubasuhuzanya amahoro y'imana bakunzi baradutahukaho muri hose hirya no hino ku isi kandi twizera ko nyagasani yakomeje kuba mu ruhande rwanyu ni nacyo tubifuriza tukaba rero twizera ko no muri iyi minsi isoza umwaka muzakomeza kwisunga nyagasani cyane cyane ko ikibazo cya COVID-19 gikomeje guca ibintu hirya no hino ku isi uko kigenda cyihinduranya tukaba rero kugira ngo tubarageze imana mwese aho muri hirya no hino kuri uyu mugoroba rero turaza kuganira ku bintu byinshi niwe ndaza kubivuga ari uko bagenzi bacu bamaze kugera muri studio mwanyemerera akanya gatoya nkabanza nkabashaka noneho tukaza kureba ko twatangira ikiganiro bose bamaze kuhagera ubwo naho mukanya
kurandirwa bisari usereka abanyigimba n'umuhungu wa Rensi uhuriro nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira tutagwa bizimisa kurandirwa bisaruseka abanyigimba numuhungu wa Rennes uhuriro nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahije.
Tukonje kubasuhuza bakunzi ba radio Itahuka, turi kuwa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2021. Mukanya rero nasaga nk'uwatangiye ikiganiro ariko ugomba kuba mutabashije kunyumva nkurikije ibyo bagenzi bacu bamaze kumbwira. Ubwo rero tubaye nk'abatangira bundi bushya, kandi rero tukaba dutangiye tugira ngo tubasuhuze aho muri hose hirya no hino ku isi, kandi twizera ko Nyagasani Imana akomeje kuba mu ruhande rwanyu, ko akomeje kubarinda cyane cyane muri ibi bihe bigoranye isi iri gucamo, ibihe bya COVID-19. Iyi ndwara ikomeje kubera isi amayobera igenda yihinduranya nk'uruvu, akaba rero ari ikibazo gikomeye hirya no hino ku isi, kandi kigenda kigakora ku buzima bw'abantu, kigashigisha ubuzima bw'abantu mu buryo butandukanye, haba ku mubiri ndetse no mu mibereho ya buri munsi. Akaba ari ibintu rero bisaba ko twisunga Imana yo umugenga wa byose kugira ngo idukize iyi virusi. Ubwo rero uyu mwaka dusoza mu mpera z'uyu mwaka, akaba ari umwanya abantu benshi rimwe na rimwe bongera kwisunga Imana, bajya mu nsengero ababishoboye, cyangwa abandi bakareba uko bahurira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bafatanye isengesho. Ubwo rero nkaba nabatumirani mu masengesho muteganya kuzakora, muzasengera isi kugira ngo Imana idukize iyi virusi, ubuzima bwongere bube ubuzima busanzwe. Ubwo rero tukaba tunabahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Igihe ni iki, twizera ko mukunda muri benshi. Ku mutwe w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twawise ngo Rwanda COVID-19, u Rwanda rubarizwa mu wuhe mugabane, ingamba zifatwa gute? Akaba rero ari iyo nsanganyamatsiko tuza kuganiraho muri kino kiganiro hamwe na bagenzi bacu. Ngira ngo mbanze ninjize muri studio babasuhuze, hanyuma tubone gukomeza. Reka mpere kuri bwana Epimake Namushobora. Bwana Epimake Namushobora, uraho urakomeye, amakuru y'iminsi.
Ndagusuhuje bwana Kaninjabo, kandi nkagushimira kuba wabonetse tukaza tugahurira muri iki kiganiro. Nanjye hari hashize iminsi ntaza nari mu butumwa bw'ihuriro mu yindi mirimo. Nkaba nishimiye rero kugaruka nyuma y'ibyumweru nka bitatu cyangwa bine ntaboneka. Nkabansuhuza abadukurikiye, cyane cyane abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi dufatanyije muri uwo mugambi wo kuzana impinduramatwara mu Rwanda. Nkabasuhuje abakurikiye radiyo Itahuka bose, mbifuriza amahoro y'Imana. Nizere ko turi bugire ikiganiro cyiza. Ndasuhuza na mugenzi wanjye hari Abuderikarimu turi kumwe muri iki kiganiro, ngasuhuza n'abandi bose baza kugira gufata ijambo kugira ngo batwungure ibitekerezo. Urakoze.
Urakoze cyane, kandi nawe ya mahoro y'Imana usabiye abakunzi ba radiyo Itahuka, nawe reka tuyakwifurize, kandi turizera ko koko tuza kugira ikiganiro cyiza. Kandi muje mukumva abantu bajyaga batubaza bati ba bagabo bagiye he? Ubwo rero ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Reka mpe ijambo bwana Ali Abdulkarimu. Wa salamu alaikum.
Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Komredi Akseran, mva neza?
Ndakumva rwose.
Urakoze cyane komredi Akseri kuba wa utwakiriye wanateguye n'ikiganiro. Mbanze ngusuhuze nakwifuriza ibihe byiza bya Noheli. Ntabwo byoroshye ariko tugomba kubyifuriza. Nzi ko uri umukristu, so mwebwe murimo kugenda mugana ku munsi mukuru, umwe mu minsi mikuru mugira ku mwaka, so abikwifuriza umwaka mushyugu uzabe mwiza. Ariko wenda umwaka utararangira tuzaba twongeye kuganira, ariko kuri Noheli ndakeka yuko wenda ikiro cyo kiganiro tugiye kugira cyanyuma. Ubwo rero nkacyifuriza n'abadukurikiye bose n'abazagikurikira hanyuma. Nkasuhuza Comrade Epimake, we twahora tuba tuvugana buri kubera ibyo tuba dukora hamwe. so ariko ntabwo ndamushuje mushimira yuko tugiye guhurira muri ikiganiro nanjye nk'uko yabivuze nari maze igihe ntaza kuri radiyo itahuka cyane cyane kuri porogaramu ya igihe niki kubera impamvu zimwe na zimwe nkaba rero nari nkumbuye kuza ariko bwana Axel na bagenzi be mukorana kuri radiyo itahuka umuyobozi wa radiyo Comrade Serge Comrade Edouard Kabagema Comrade Chantal Comrade bandi bajyana mu kiganiro na bagenzi bacu na bagenzi banyu mwese ndashaka ngo mbashimire yuko mwahatubereye mukaguma muganiriza abantu munabagezaho ibikenewe natwe twarabikurikiraga mu byo twari turimo byose turabibashimira cyane nkaba rero nshaka mbonera umwana mfatira uyu mwanya ku muri Daxel wo gusuhuza no kuramutsa abayoboke b'ihuriro nyarwanda abayoboke b'abagenzi bacu duhuriye mu kuru rugamba dufatanyije uru rugendo bo dukunda kwita abasangirangendo hamwe n'abanyarwanda bose muri rusange abari mu Rwanda abari mu Rwantamba mbese buri munyarwanda hari bose ashaka umunara umwanya wo kumusuza no kumwifuriza ibihe bya Noheli byiza nzi ko bamwe bitaboroheye ariko ntibihangane ikindi nkabashaka ngo mbifurize amahoro arambye ubumwe n'ubwisanzure kuko twebwe mu ruhoro nyarwanda nibyo bintu duharanira nibyo bintu twifuriza abanyarwanda bose haba ntekerezaho nifuza ariko twibuze kugira ikiganiro cyiza urakoze cyane two muri Kigali
urakoze cyane nawe bwana Ali Abdul Karim kuba wifurije abantu ibihe byiza n'abashuhuje kandi ngira ngo nibindi turigoze kugenda tubyinjiramo ku kiganiro kigenda kijya imbere turi kumwe rero kandi na Major Togene Rutayomba reka numve niba anyumva Major Rutayomba muranyumva neza
yes Axel ndakumva cyane ndagushuje sorry niba nawe munyumva neza
turakumva wazamura ijwi gatoya gusa ariko turakumva kandi turagushuje
ndabumva neza cyane reka atuma yasoze abavandimwe Maki na Mushobora na Haji reka ntabwo nawe mpetse kuvugana nabo mbasuhuze kandi nizere ko tuyigikana cyiza murakoze cyane
urakoze cyane nawe Major Rutayomba kuba waje kwifatanya natwe muri kino kiganiro ni ibintu dushima cyane ubwo rero naho mukanya ndagutangiriraho harimo utuntu tusa nk'utusakuza sinzi niba ari ari bluetooth cyangwa se waza kubireba gato ndaza kugarukaho mukanya arakoze rero Major Rutayomba nawe kuba yitabira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba nk'uko mubizi rero ntabwo tujya dutangira ikiganiro tutabanje kwiragiza Imana kuko Imana niyo tutayifite ntacyo twageraho mu minsi ishize rero murabizi ko habaye isabukuru y'imyaka 11 ihuriro nyarwanda rimaze rishinzwe twagize ibihe byo kubigarukaho ariko hari isengesho nari narateguye umwaka ushize ubwo twizihizaga isabukuru y'imyaka 10 ariko ndibaza ko n'ubu ngubu nta n'isengesho nari nateguriye nyine umunsi nk'uwo nguwo kwibuka isabukuru y'uru Nyarwanda nkaba ngira ngo ari naryo dusubiramo kuri uyu mugoroba twifashisha muri ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba mureke rero duce bugufi yawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga uduhe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumiyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago amina duciye bugufi imbere yawe nyagasani mana tugira ngo nk'abana bawe tugushimire ibyiza wadukoreye buri wese ku giti cye na twese nk'abavandimwe b'abanyarwanda muri iyi myaka isaga 30 twaciye mu makuba akomeye yashegeshe imibiri n'imitima ya benshi ariko ntitwibagirwa ko n'umwana wawe Yesu ubwo yari muri isi nawe yagiriwe nabi nabo yaje gucungura ariko ntibyamubujije kwakira uwo mubabaro kugira ngo ageze ku byishimo intama zawe azikura mu maboko ya Sekibi washakaga ko ziba imbata z'ibyaha maze aducunguza amaraso ye ku musaraba. Benshi muri twe twifuza gukora ibyiza ariko ibibi by'amoko yose bikatubangamira. Niyo mpamvu nyagasani kuri uyu mugoroba nifuza kugusaba mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristu watubwiye ngo icyo tuzasaba mu izina rye tuzagihabwa. Maze nyagasani nkwinginga ngira nti duhe urukingo rudukiza inzangano zose zikomoka ku moko yimakazwa n'abararikiye inyungu zabo bwite. Duhe urukingo rudukiza abayobozi bakirira kandi bubakira mu kutubibamo inzangano, kudutandukanya no kutwica amanywa nijoro. Duhe urukingo rudukiza umuco mubi wacwe mu gihe abavandimwe bacu bagirirwa ibyamfura mbi n'abakabahaye ubutabera n'umutekano. Duhe urukingo rudukiza umuco mubi w'ikinyoma, ubwibone, ubwirasi n'ubusambanyi biri mu bayobozi kandi byangiza urubyiruko rw'ubu. Duhe kugira ngo abakeneye kumva ijwi ryawe mu magorwa barimo baribone muri twe. Duhe kugira ngo abibaza niba ugifite ibisubizo babibone muri twe. Duhe kuba itara rimurikira bose kandi ritanga icyizere kuri ejo hazaza. Ibyiza byose twifuriza igihugu cyacu ubihe umugisha kandi uduherekeze kandi uhe imitima yacu guca bugufi no kugutega amatwi. Byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu, amen. Nyuma y'iryo sengesho rero ka twinjire nyine mu kiganiro nyirizina tubabwire ibyo tuza kuganiraho. Twatangiye tubabwira ko umutwe w'ikiganiro cyacu cyangwa se insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu igira iti Rwanda COVID-19, Rwanda rubarizwa ku wuhe mugabane, ingamba zifatwa gute. Ibyemezo bya COVID ku ngingo ya mbere turareba ibyemezo bya COVID-19 byasaga n'ibyari byatangiye guha agahenge abanyarwanda. Leta y'u Rwanda yongeye kubyubura kuva aho virusi yihinduranyije mu isura y'ubundi bwoko bwiswe Omicron. U Rwanda ku ikubitiro mu byemezo bya mbere rwafashe hakaba harimo no guhagarika ingendo zijya cyangwa ziva mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo. Ibintu bisa neza neza n'ibyemezo byafashwe n'ibihugu bikomeye ku isi harimo nk'Ubwongereza, Amerika, Canada n'ibindi. Ese ibyemezo u Rwanda rufata bijyanye n'isura n'imiterere y'akarere rubarizwamo n'ubushobozi bw'abaturage barwo, ibyo rero turaza kubiganiraho muri kino kiganiro. Ku ngingo ya kabiri, raporo ngarukamwaka ya Freedom House yongeye kugaragaza ibyo tutasibye kuvuga ko u Rwanda ari banana republic. Twabiganiriyeho mu minsi ishize ariko turi bubigarukeho twibaza cyane cyane icyo buri munyarwanda ukunda igihugu cye yarakwiye gukora kugira ngo igihugu kivanweho igisuzuguriro. Mu bihugu byashyigikiye ubwo ni ku ngingo ya gatatu, mu bihugu byashyigikiye u Rwanda n'ubutegetsi bwa Paul Kagame kuva mu mwaka w'1994 Ubwongereza buza ku isonga. Ariko mu minsi ishize hashingiwe ku ishimutwa rya bwana Paul Rusesabagina, abadepite mu nteko nshinga amategeko y'Ubwongereza basabye ko bwana Johnson Businge wahoze ari minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta ubwo bwana Rusesabagina yashimutwaga atakwemererwa guhagararira igihugu cy'u Rwanda mu Bwongereza. Byagenze gute kugira ngo igihugu kivuga ko kitegura kwakira inama ikomeye cyane ya Commonwealth kibe magingo ya gitungwa agatoki n'igihugu cy'umwamikazi Elizabeth wa kabiri kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu? Ese abanyarwanda bakwiye kubibonamo amasomo ki? Izo rero ingingo turi buze kuganiraho kuri uyu mugoroba, ariko hakaba hari indi ngingo turi butangirireho. Reka ndebe ko nyibona ingingo irebana n'uburyo abasirikare b'u Rwanda bazamuwe mu ntera. Munyemerere nshakishe kuri mudasobwa ko nabona iyo nkuru mbere yuko tujya ku bindi. Noneho Major Rutayo mbaze kuba yayituganirizaho. Kanya gato ndaba nyibonye, mwihangane, ndumva nyibonye. Rekanye basomere, ntabwo ari ndende, rekanye basomere namwe muze kutubwira icyo muyitekerezaho. Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yakoze impinduka mu gisirikare, ubwo ni inkuru ndi gusoma yo mu gihe. www.facebook.com aho ngo witwa Colonel François Regis Gatare yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutasi mu gisirikare n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga. Hanyuma hasi bakakomeza bavuga ngo izindi mpinduka zabayeho nuko abasirikare 460 bazamuwe mu ntera bavanwa ku ipeti rya major bahabwa rya Lieutenant Colonel. Ku rundi ruhande 472 barafite ipeti rya captain bahawe irya majoro. Hanyuma bagakomeza bavuga ngo minisitiri w'ingabo nawe yazamuye mu ntera abasirikare bato barimo 4 bari bafite ipeti rya warrant officer. Bane bahawe rya warrant officer number 2 sinzi niba uko bivuga wenda mejoro yambaraga kubitubwira mu mbabarenge ntawe undi umusirikare. Hanyuma ngo 4 bahawe irya warrant officer number 1. Ngo ba sergeant major 14 bagizwe warrant officer number 2 mu gihe ba staff sergeant 10 bahawe ipeti rya sergeant major. Ku rundi ruhande ba sergeant 225 bo bahawe ipeti rya staff sergeant. Ba corporal 2836 bahawe ipeti rya sergeant. Mu gihe ba private 12690 bahawe ipeti rya corporal. Kandi rero wenda nshobora kuba nibeshya n'ubwa mbere mbonye abasirikare bahabwa amapeti yari benshi cyane icyarimwe bangana gutya. Wenda reka twegere umwe mu babaye mu ngabo z'u Rwanda tubwire nawe icyo bitekerezaho. Major Rutayumba muranyumva?
Ndakumva cyane
urumva ijwi ridasohoka neza. Mwaba muri kuri speaker cyangwa se wenda yabishoboka mukamuvugira kuri telefone straight ngira ngo nibwo bya amajwi hariya asohoka neza.
Ndi kuri telefone straight niba mutanyumva neza ubundi wenda kuganiriza njyewe.
Ubu ngubu byabaye nk'ibihindutse. Nagira ngo rero nkubaze kuri iki kibazo cy'amapeti yahawe abasirikare na timing yabyo. Urabona turi mu mpera z'umwaka se ni ukubaha Noheli n'ubunani, ese hari ikindi cyaba kibyishe inyuma, ese nk'aho wabaye mu ngabo z'u Rwanda ni ibintu bisanzwe ko abasirikare bashobora guhabwa amapeti ari ikivunge mu buryo bungana nka buriya. Wowe wabitekerejeho iki ndagira ngo dusangize? Abantu bakomeje kubyibaza ari benshi nanjye ndimo. Turagira ngo rero nkawe nk'umuntu ubisobanukiwe neza ube wagira icyo twungura kuri icyo kibazo mbere yuko tuza kugira ibindi tuganira. Ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane Axel. Ubundi kuzamura mu ntera abantu abasirikare benshi babyita ubundi general promotion nta nubwo ari ikosa n'ibisanzwe ni na byiza ubundi niko bigomba kugenda. Ahubwo jyewe icyo nabonye kidasanzwe, urabona Axel pyramid urayizi?
Yego ndayizi.
Very good. Piramide buriya ibyo bakoze bacuze piramide. Buriya mutwe ujya hasi ibyo bitanu ze ni baze bijya hejuru. Ntabwo ushobora kumbwira ngo hari ibintu bakoze mu gisigaye cy'u Rwanda bidashoboka. Rero ndareba promotion zabaye kuva kuri majoro kujya kuri lefutenanti kanoma 460. Agisirikare cy'u Rwanda nta lefutenanti kanoma 460 bashoboka kandi abari basanga abari barebo. Ni ukuvuga ngo we amaranka ya senior officers ajyana n'akazi icyo umuntu azakora. Ni ukuvuga ngo lefutenanti kanoma ubundi baba batari commanders. Igisirikare cy'u Rwanda gifite batalyoni 36 ziri muri brigade 12 ziri muri divisiyo enye. Batalyoni 36 zigomba kugira lefutenanti kanoma 465 baziyobora. Ariko hariho izindi forces, hari special forces nayo izi divisiyo
nayo ukiraho wenda ko nkatwe b'abasivili tuba tutabisobanukiwe neza. Bataliyani ubundi iyoborwa n'umuntu ufite ipeti ringana gute?
Ubundi muri gisirikare kiri professional bataliyani iyoborwa na lefutenanti kanoma Lieutenant Colonel ariwe aba ngabo. Okay. Ni abangabo buriya twifashe tukabazi
ntabwo tukumva amajwi yagiye ntabwo tukumva Major Rutayomba sinzi niba wenda abagenzi bacu baba bakumva reka mbabaze yanumve niba ikibazo yenda cyaba kiri ku ruhande rwanjye ubwana rimwe mwamumwumva
oya ntabwo tumwumva yagiye aho watangiye kumwaho ntabwo tumwumva yari yagiye
kanze ndebe niba wenda namuhamagara muri studio ariko wenda nawe bwana ari ubwo ngo uhaye ijambo wakomeza ukaba nawe tubwire icyo ubitekereza mugihe ndi kugerageza kumuzana muri studio
urakoze bwana Axel mbanze musuhuze nubwo wenda ashobora kuba watwumva ariko wenda atagira iki ntago nari namushuhuje namushimire kuba yaje nawe kuri porogaramu y'igihe ni iki kandi ngushimire bwana Axel kuba wibutse ukazanaho iyo ngingo mu by'ukuri njyewe ndabireba mu buryo nka butatu icya mbere ni ibintu bishimangira yuko igisirikare cy'u Rwanda kidakora mu buryo buri porofesiyoneri kuko nabonye ukuntu ngo uriya mukoroneri iba ari regisi iba ari inde katarayiha bamukujije binyereka yuko nyine ni bya bindi by'umuntu bakuza n'akazi agiye akora aticara hamwe ni nka kwa kuntu umuntu aba ahindura ishati wenda ariyo akunze cyane ariyo aharaye akaba ariyo yambara kandi wenda yakabaye ayigira ntinakora akazi ngo banze igahamye akaguma ahindagutura bamuhindura niba ari aho bamuhinduraga yakoraga ibiki ntawe ubizi urugo birerekana amanyanga abarimo icyo ni icya mbere icya kabiri nyine ni ukwerekana yuko umutungo w'igihugu cy'u Rwanda ntabwo iyo bashyiraho igisirikare cyangwa bashyiraho aba bantu barinda Kagame bamugira uruhande abo yiyumvamo yeshirangu wa mugani we abasirikare be ntabwo bawushyira mu gaciro kuko kugira abasirikare bangana ukaba washobora gupromotinga bariya abasirikare bagaragaje bigaragaza yuko ufite igisirikare kinini cyane cyangwa abasirikare benshi cyane hanyuma bikagaragaza yuko ugomba kuba ayo bishyura amafaranga make so bakaba bashobora gukoresha ubundi bwenge kugira ngo bibe nka bya bindi by'abagisirikare cya Congo igihe cya Mobutu cyangwa se amafaranga yose niba uyaha akaba ariyo mpamvu tubona hari ibibazo mu mashuri amashuri uburezi bwikubise hasi ariko dufite ikibazo mu buzima akaba ariyo mpamvu mu mavuriro nta kigenda akaba ariyo n'impamvu tubona ubukene bwuzuye mu Banyarwanda kuko ibyakabaye bije y'u Rwanda ibijya ku gisirikare gusa ubwo hari ikintu kindi bivuze ariko hari ikindi none muri politiki
bwana ni wenda utarakomeza mu rwego rwa politiki kugira ngo unyemerere numve niba twaba tumwumva ariko mikoro yawe iraba igifunguye reka mbanze numve niba tumwumva noneho neza Major Rutayomba mwaba mwagarutse
nagarutse muranyumva gute ubu ngubu
turakumva neza byagezaho noneho tunitwa tukikumva amajwi arabura neza ariko ubwo wakomerezaho wari ugeze
nagusuhuza ariko nabanje gusuhuza ariko wanyumvaga simbizi mejyaho
reka grafurere ntabwo nakumvise
nagushuhuje cyane wakoze cyane kuza kudusanga mu kiganiro birashimisha iyo duhuriye mu kiganiro wakoze cyane kandi noheli nziza
kweze muvandimwe tweze cyane ahubwo Axel sinzi aho narigeze navuze
reka makwibutse na twari tu naye ndimo nkubaza nti ubundi batariyani ziyoborwa n'abantu bangahe kuko wari watangiye utubwira ko ubundi abantu bahabwa amapeti bikurikije n'inshingano bagiye gukora noneho bitubwira ko hari batariyani 36 niba nibuka neza ibyo wavuze ndakubaza nti ese ubundi batariyani ziyoborwa na bande ngira ngo naho ngaho wari ugeze wenda niho wahera ukomeza
okay noneho reka mbabwire neza niba mwumva neza ubu ngubu batariyani ubundi iyoborwa n'umuntu numurizo na coronel mugitwe gire professional questions no kuvuga rero u Rwanda buriya uyu munsi bafite batalya nimero 36 izo bita batalya land forces bakagira batalyani 9 ziri muri special force bakagira batalyani 6 ziri muri Republican Guard hari ibyo nagiye nongerezaho izo zose iyo uziteranyije muri 36 ukagiraho 9 95 ukagiraho 9 54 abo ni bo barepubulikani bakeneye mu Rwanda noneho reka tujye muri kuko abo ni abantu bari kuri firidi ariko hari abandi barepubulikani baba bakenewe mu division buriya abitwa ba staff officers baba repubulikani baba ari 4 nabo ukabongeraho division ziba ne twabangwa nenye guterana ziriya special forces repubulikani dushaka bwe 6 ugakuba 4 24 ushyize kuri bari abandi ni abantu batarenga 80 notiki muri amedikotazi yagira amedikotazi hari muri eta majoro byose bivangapanze bariya muri gihe 1 gitu gihe 3 gihe 4 gihe 5 gihe 6 byose iyo bishyize muri frankanozi ntabwo ashaka kurenga 10 kuko niyo ushaka tubagire 20 barajya bajya mu 100 ugasanga 600 byibura barajya hehe barakora iki ukakibura abameja baponze 182 bo barajya he ni ukuvuga ngo ni abantu bari bitegura intambara bashaka kurokritinga abantu nubona agiseri nubona nk'abakandi 163 nahoze mbona soma bya air force no ibya army ya USA ivuga ko land forces ifite 180 ntabwo bashaka kugira abaserikano bangana gutyo
180
nibo babyivugira ko babafite nabisomye bariho bagaragaza ko beruka bagiye kwirukana abasirikare baze kwipimisha COVID-19 kuri land forces ifite 180 ariko bagiye ariko urumva USA ifite abasirikare benshi cyane hari land forces hari air force hari marine bafite byinshi
ibyo ntabwo birumvikana nangeze ngo uri kuvuga mu Rwanda ntabwo nari nagafashe nakumvise neza
ni USA ivuga ngo land forces u Rwanda ifite land forces yonyine noneho ugasanga 180 by'abasirikare ntabwo bashobora kugera ifite kandi 130 bagira nk'ijana ukibaza abasirikare 130 bari koroneri bavuye he bazakora iki iki ni ikintu mu by'ukuri n'ubu ndacyavuga ngo habayeho kwibeshya iyi meja turuzeka no 130 bashobora kuba bashatse kwereka 186 iyi zeru bakaba bayibeshyeho kuko ntibishoboka mu gizina cy'u Rwanda mu gizina niyo bavanga igisirikare cya Afurika yose 185 that is impossible ibi byantunguye ibiranyereka ko mu Rwanda hari ibibazo bitebwa abayobozi bagira ubuwe urubi cyane noneho reka tuve ngo bari muri situasiyo y'intambara twe turabizi ko bari muri situasiyo y'intambara bashaka kupromotinga ngo bagurumbinge bagiye gute bazane morale kaneja kureka mbaze nkubwire turushaho kupromotinga senior officers urebe kupromotinga junior officers nibo benshi nibo bakeneye morale senior officers baba bafite morale n'ubundi bafite amafaranga bahabwa bajya gute n'izindi za privilege nyinshi yumbwira ngo urapromotinga from major to lieutenant 183 captain to major 482 lieutenant to captain 0 sire tuna tu lieutenant 0 none waje kuri warrant officer 2 ni agita wenyine tu agita chef ni 4 ibyo se ni ya permit nazo kubwira sereje majoro kuri ya leta kuri ya jita 14 ibyo ni biki sereja kuri sereja majoro no kuri staff sergeant 225 abo bantu bari benshi cyane boye 30 uga promotinga 220 kaporari kuri sereja kaporari mu Rwanda bashobora ari 150 uga promotinga 200 225 private ya mujyejwe niba ari make ni 180 uga promotinga 22 kandi ba koloni wa za mu FPD iyi ni ntabwo ari morale y'abasirikare nakavuyo kari hariya ahubwo bi nukwitigisirikare completely yewe ndibaza Perezida Kagame ashobora kuba atabiriho abibona ibi bintu niba atabibona nawe afite ibibazo ababimuha bo ni bazima mu mutwe ibi bintu njyewe ubwire nkibibona nababaye cyane kuko navuze ngo se iyi ni ami ikibaho cyangwa ni ami yacuramye bimeze ibiti iyi ami ntabwo ikibaho noneho dushobora kuba turi turwana n'abantu
tutazi uti barimo baritegura intambara uziye ko tutazi n'izo ntambara baba bashaka kurwana buri gihe izo arizo umuntu yavuga ati niba hari n'intambara bitegura kurwana abo ngaba bahawe amapeti nibo wenda bashaka kugira ngo bazabohereze abandi badateganya kohereza bakaba babaretse
uretse ko iyi mibare ntayisobanukiwe neza ariko ubundi ikiba gihari ni iki afite ingi ntabwo byakozwe kwitegura intambara gusa byakozwe kuri gahunda isanzweho ya RDF buriya muri RPF reka tuvuge FPR muri rusange ariko inkuruzi RDF Perezida Kagame yakoze uko ashoboye kose kugira ngo yeliminatinge abantu bose bamuzi banamukeka yarabarangije muri RPF mu basivile byo byarangiye nta n'umusigaye nta n'umusigaye ngira ngo usigaye hariya yabare nka Tito kandi Tito nawe ziyuzure sinacyo amaze nawe ngira ngo ntabwo tutega two kumugaho Tito ariko noneho mu basirikare bari officers byibura bari abofisi 94 bose baramuzi bazi ko ari umuntu ntakiyo yamaze mu gisirikare cy'u Rwanda muri revolusiyo yabayeho yo gukuraho ubutegetsi kuko ntacyo yigeze akora we ariho arakora ibishoboka byose ngo babare abarangize abakuru mu Burundi niyo mpamvu ubona iyi mistake ibayeho nk'iyi ngiyi gufata abofisazi bose akazamura abofisazi bangana gutya kugira ngo babandi bari basagweho buhoro buhoro azababara ubu ngubu kuri next news next demobilization niko nayivuga ariko nabasigaye babyita ntazi
niba abazasubizwa mu buzima busanzwe
abazasubizwa mu buzima busanzwe nibaho muzasanga officers benshi cyane bahita bagenda kugira ngo simurwe n'abangaba abangaba rero ni bande baje mu ngo aba ni abantu babaye officers mu 2003 bari bari kadete ni abana bato cyane batazi Kagame ashaka abantu mu gisirikare baba ari abantu batazi Kagame bamufata nk'intwari kandi Kagame ko niba mbireba ndamureba simubona muri mu matora ya 2024 ariko ashobora gushaka kugira ngo n'umuntu azajyayo azaba ari wa muntu buri muntu uwo ari wese ari muri ami ari muri polisi ari mu basivire bazaba biyumvamo niko ugenda iyo mbireba nyanarire personeri ariko ba grand frere ari na make aho ngaho ni ibintu biri politiko cyane banyunganira cyangwa bakagira inama niko ugenda iyo mbireba ariko iyi poromoshono mu gisirikare cy'u Rwanda ntishoboka igihe twabaga kuri kapiteni twambaye 2001 byarahindutse ko ari 75 ubwo bwari bwa mbere bubaye muri RDF ko bazamura abantu bangana gutyo nta na rimwe barangira kuzamura ngo abantu bajye ku ijana ubu ni ubwa mbere bubaye 142 promo kuri kapiteni kujya kuri mege noneho mege na perezida kano ibyo byo ntibibaho kumiwe abantu bose bazi bya gisigaye mu Rwanda bazi RDF ko meze ntago bintu twabisobanukiwe birashoboka ko bagaruye abantu babaye amademo bose abari baroko defense abari mu nyagutabara bose bazamitwe bariho baragega ame ubundi gushya kugira ngo bitegure intambara bagiye ku Rwanda intambara nayo irazwi turayizi barayiteguye n'abandi bazarwa nabo barayiteguye nta kibazo na gito gihari cyo kurwana n'abantu kandi Kagame we ibyo yakora nta nabizi neza yuko ibyo yakora nabyo bizamugaruka ariko ubona bakoze amakosa ku bambe umubwiye ariko ntiyizere yuko ibyo akora hari icyo bizahindura bizakomeza n'ibya bindi urakoze
wenda mbere yuko tujya kuri bagenzi bacu akandi kabazo gatoya kuri uyu muhungu reka mwisoma uko ariko mbabarire n'umugabo Colonel François Jus Gatarayiha ngo yagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutasi mu gisirikare mumbabarire nanjye ijwi ryanjye ntabwo rimeze nabi kuri uyu mugoroba ndizera ko atari ikibazo cy'imburagasani yateye uyu rero Colonel François Regis Gatarayiha abantu benshi baramuzi yayoboye RURA yabaye umuyobozi mu bintu bya immigration ubu bamugejeje ngo umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutasi mu gisirikare n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ikoranabuhanga ni nk'aho hari ari ngiye mbisomye gutya numva ko ari nk'inshingano ebyiri kuba agiye kuzashingwa ubutasi mu gisirikare akaba ashinzwe n'ikoranabuhanga ese iyo serivisi isanzwe ibaho mu gisirikare ni departement ebyiri zitandukanye cyangwa ni departement imwe yitwa gutya ese ubona kuba bamushyize muri urwo muri ruya mwanya bigamije iki Major Tayomba
aho nta kosa bakoze abantu Gatarayiha ndamuzi ni umugabo n'umuhanga cyane n'umwana w'umuhanga n'umuhanga cyane ni ahubwo iyo bamuha akabibona niya departement ya gisirikare ya intelligence n'umuhanga arize aritoze n'umuhanga cyane ko kumushyira muri biriya bintu byo kuyobora communication no kuba umuyobozi wungirije byo ntibisanzwe nta n'ikintu kirimo kuko n'ubundi bariya bari muri communication ya gisirikare babayorwa na intelligence ya gisirikare kuva atari umuntu ngo umuyobozi wungirije bakongera bakamugira umuyobozi w'iriya ibyo nibyo rwose ahubwo kubona batari bari bakoze amakosa ibyo nibyo nta kosa harajya abayeho ibyo birimo ubwenge kuri Gatarayiha ubyo azabikora byose kandi abikora neza yakoze neza
okay urakoze cyane Rutayomba wenda turaza kugarukaho nyuma cyangwa se bagenzi bacu bagira ibindi bibazo bifuza kukubaza ubwo nabo baza kukubaza reka wenda tube ducumbikiye aha ngaha kuri iki kibazo ariko mbere yuko tujya ku zindi ngingo nari nahereye kuri Bwana Ali nsa nk'umwaka ijambo ngiye kurisubiza Major Rutayomba Bwana Ali wewe wari ugiye gutangira kurwereka icyo ibi ngibi byakozwe mu rwego rwa gisirikare bisobanuye mu buryo bwa politiki wenda wumvishe n'ibindi bisobanuro mugenzi wacu aduhaye wenda wakomereza aho ngaho kugira ngo duhe ijambo na ipima cyanyuma tuve kuri ingingo dutangire izindi twateguye ijambo ni ryawe
urakoze Comrade Axel arakoze cyane Major Rutayomba we ababizi kandi urumva yuko ibyo arimo kuvuga byuzanya n'ibyo nari ntangiye kubabwira yuko ari ikintu kigaragaza yuko iki gisirikare cy'u Rwanda kitagendera kitari professional na gato birashimangira ibyo tumaze igihe minshi tuzi tuvuga yuko u Rwanda rutegetswe gisirikare cyangwa n'abasirikare mu rwego rwa politiki rero icyo turimo kurwanya turarwanya leta y'igisirikare turarwanya leta ya dictatorship ikoresha igisirikare nk'aho yakagikoresheje kugira ngo kirinde ubusugire bw'igihugu ahubwo ikagikoresha kugira ngo gisenye izindi nzego zose aba ari cyo kiba mbese buri rwego rw'igisirikare ntabwo ari byo mbere na mbere bituma igisirikare kitongera kugira ya professionalism yacyo, ariko gituma n'abasirikare batangira gusa nabi imbere y'abaturage, nkaho bakaba yari abantu bubaho n'abaturage kuko bafite inshingano zo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu, abatangira kubabona nkaho aribo kibazo, aricyo kibazo n'abanyarwanda bafite, nubwo bacecetse ariko nicyo kibazo bafite. Kuba rero ubona bashobora kugira abasirikare bangana kuriya umunsi umwe, bigakubitiraho yuko ubona aba yatoye urizi yuko ejo bundi aherutse kugira umusirikare umwe akamugira umwe cyangwa babiri batatu, akaba yabakwije ejo bundi akabongeye kuje abandi babiri batatu, mbese nta gahunda ihari yo kugira ngo akuze abasirikare mu ntera cyangwa bagire iki. Bigaragaza yuko igisirikare cyabaye nk'akarima k'umuntu kitakiri institution y'igihugu ya leta yakabaye yubaho. Aho bikunze kuba rero Bwana Kiseri, buriya hagize n'intambara yaba wenda igihugu cy'u Rwanda kikajya ku ntambara, niho usanga abasirikare b'abanyamwigendaho abaturage b'abarwanaho, hagira n'abandi baje gutera ugasanga bizanye ikibazo cy'aho abaturage, aho kugira ngo bajye ku ruhande rw'igisirikare cyabo ahubwo bitandukanye nacyo, kuko kiba cyarabaye inkoni umunyagitugu akoresha ukandamiza abaturage, ukandamiza inzego zose z'igihugu n'ibiki byose. Ntabwo ari byo rero, kandi ntabwo bariya bana bagenzi bacu, abavandimwe bacu, abanyarwanda bagenzi bacu bari mu gisirikare cya RDF, ntabwo ari cyo bakigiramo, ntabwo bajyamo bazi ko bagiye gukoreshwa biriya. Ni ibintu dushaka ngo mbere na mbere b'abasirikare tubizeze yuko bagomba kumva yuko inshingano zabo ari ukurinda ubusugire bw'igihugu n'abaturage, ntibazemere kuzakoreshwa. Iyo banakoreshejwe bamenye yuko bagomba kubyitandukanya, babatuma kujya kwica abaturage bakitandukanya nabyo, kugira ngo ukore nawe abaturage kugira ngo baguhembe, ni ibintu bagomba kwitandukanya nabyo. Ariko noneho mu rwego rw'ubuzima bw'igihugu nari nabivuzeho, biravuga yuko igisirikare kuko ari kinini kandi mu buryo budasobanutse kizatwara bije nini y'igihugu, hanyuma bitume bwa burezi bwongera kuzamba, bwarazambye busanzwe buzambye, ariko nuno buzamera nabi cyane, kuko iyo bateye abasirikare bangana kuriya mu ntera bakabazamura n'umushahara wabo uzamutse na bijere yo kubishyura rero biba bizamutse, n'ibintu byose bigenderaho baba bakeneye birazamuka. Urumva rero ko bizazana ibyo, bije iziyongera, icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri noneho ku rwego rwa physical police, bishobora no gutera inflation ubwabyo, kubera yuko bazabongera mu mushahara, bazongera mu biki, abantu benshi bongeye inshuro imwe, so na ntuzi ishobora gukora iki, na ntuziziyongera na inflation ubwayo yakwiyongera mu rwego rwa ekonomi y'igihugu. Muri rusange rero ni igikorwa ubundi kidasanzwe, ariko mu Rwanda bibaye ari ibintu bizima ibyo byadutangaza, tumenyereye ku bintu byaho aba ari ibintu bitari bizima, so ntabwo ari ikintu gitangaje, ahubwo byatangaza ari ibintu binyuze mu mucyo, nk'uko Meja Rutayomba yaravuze, bagenda bakuza bakurikije nk'uko abandi bateza ranks cyangwa ranks bateza abasirikare mu ntera. Ariko hariya ntawuzi umubare w'abasirikare, ntawuzi ibiki, nuko bimeze, nta kintu bagenderaho. Iyo umunyagitugu ariwe Kagame uko yabyutsa rose niko babigenza, nta kundi. Urakoze cyane, numva ari ibyo navuga, ariko birashimangira cya kindi turimo kurwanya cya leta yabuze umurongo, ariko noneho n'abaturage b'u Rwanda barimo kurenganiramo, haba mu burezi, haba mu buzima, ndavuga muri minisante, haba no mu bindi byose, muri agurikarica hose bagatanga amafaranga menshi mu gisirikare, nta accountability, nta n'ushobora kuvuga ariko noneho n'inzego zindi zikamirwa. Urakoze cyane Bwana Axel.
Urakoze cyane Bwana Ri, ibyo nyine ibi byose nyine mumaze kuvuga ni symptoms za leta yarwaye igeze harindimuka. Mbere yuko dutangira izindi ngingo twateguye, reka duhe ijambo umugenzi wacu Epimake. Bwana Epimake, wumvise ibyo bagenzi bacu bamaze kuvuga kuri iki kibazo kizi ingabo zirimo zihabwa amapeti mu buryo budasobanutse. Sinzi wowe imfuruka ubireberamo, Major Tayomba yigeze kuvuga ati bari kwitegura intambara kuva imyaka ishize yose uko ari 30 bahora mu mwuka w'intambara, noneho intambara baba bitegura kurwana yaba ari iyihe, baba bashaka kugera ku kigo rya buri ntambara yose igira koze koze bariya bafite yaba ari iyihe, ese ingaruka ubonamo no kuri bariya bahawe amapeti aho ntibyaba ari nka bya bindi by'uhenda abana bakaba babashukisha amapeti ariko ejo bundi bakazabashora mu bikorwa bibambura ubuzima. Ndagira ngo nawe ugire icyo bitubwiraho mbere yuko dukomeza.
Urakoze cyane Alisere, ndashimira Majoro Rutayomba kandi nkanamusuhuza kubera ko ntabwo nabonye umwanya wo kumusuhuza, sinari nzi ko ari buze. Ndamushimira ibisobanuro yatanze. Yatangiye avuga ati ni piramide hambese uko ari amapeti yatanzwe. Nibyo koko, birumvikana uramutse ubwiye umuntu n'umuntu usanzwe uti hari abantu 190 babonye promotion n'abantu 3 babonye promotion, uhita wumva ko abo bantu 3 aribo bakaze babaje dashefu. Kubera ko niba hao abantu 460 n'abangaye b'abariento na koroneli babonye amapeti, ni ukuvuga ko no muri ekonomi birazwi, umucanga uramutaye mukeya pa raporo ya zahabu, zahabu niyo bahomesha inzu umucanga bakabugira amabuye y'agaciro. Niba rero abariento na koroneli aribo benshi mu gisirikari, abajidashefu aribo bakeye, ubwo nibo bari bakwiye kugira agaciro. Kandi koko Nabudere Karima bigarutse avuga ati ibi ngibi biraza gutera inflation, amafaranga atagaciro, kubera ko amafaranga bazahembwa azahinduka ibipapuro, keretse niba avuga ko izindi nzego z'igihugu nta mafaranga zizongera kubona n'izo buvuzi z'intoza n'ubundi nazo zabonaga. Ariko birumvikana ukurikije n'uko Majoro Rutayomba yabitangariye, amafaranga abo bantu bose bangana gutya bagiye gukora iki exactoma? Kereka rero niba bizagenda nk'uko kwa Mobutu byari bimeze mbere y'uko ingabo z'u Rwanda na ba Kabila baterayo, burya umukoroneli waho yahembwaga umushahara wa leta wari uzwi uko wanganaga byari $600 wa koroneli. Niba rero n'abariyeto na koroneli mu Rwanda bagiye kuzahembwa ngayo ngayo, irabyumva birumvikana kuko byaba ari ibindi byaba bishyize akaga, ahubwo icyo gisirikari uretse ko njyewe aho ntandukanira na Tayomba yavuze ko byamubabaje kuko yakibayemo nabyumvishe, ariko njyewe nkurikije uko biri mu kuzamba gatana gutyo ahubwo ndakomisanze ntibakomerezaho. Naho ukurikije uko biri gukomera, Kagame ntacyo atazadutunguruza ajya kubona wenda n'uwo mu minsi itaha wanome abaminisitiri 100 mu gihe bameya batarenga 30 rwose bumve ko ari ibintu normali, abitwumvishe ko abo baminisitiri bose bazagira. Ariko rero Majoro Rutayomba yatubwiye ati ibyo byose byari mu mwuka w'intambara, urabona ko hari ikintu bitegura. Nagira ngo nibutse abantu mu Rwanda harimo abantu bize cyane banazi ubwenge, ariko wagira ngo gusoma cyangwa kuba bagira n'icyo bakoresha ibyo basomye bakaba bagira umuperezida cyangwa n'abandi bayobozi b'igihugu babagira inama wagira ngo ntacyo bibamariye. Niba atanze ayo mapeti ari uguhenda abana ari ukugira ngo ababwire ati dore nabo promotinze, bagombye kwigira ku ntamba ya Stalingrad yatangiye ku itariki 17 z'ukwa karindwi 42 ikarangira mu kwa kabiri 43. Iyo ntambara yarangiye ingabo z'abantu z'abanazi zarahatsindiwe, zitsindwa n'ingabo za Staline mu bari bazengurutse baranafatwa, bafatwa bugwate bamaze batari bafatwa neza ngo izo ngabo zayoborwaga n'uwitwa Paulus Frederick. Mu gihe bamaze gufatwa, Hitler abimenye amwongera igarade ati nkugize mareshari, ati kandi uzabimenye ko nta mareshari ufatwa ngo yicwe ahubwo ari yahura kugira ngo batamujyana mu mabanga nabo bose bakugiriye umuntu wese ari kuri urwo rugamba yamuhaye amapeti abakoroneri bahinduka abajenero abaki bose tu buri wese wari kuri urwo rugamba ariko ntabwo byabahuje gutsindwa uwo Paulus yaravuze ati ntabwo ngiye kwiyahurira enkaporari kubera ko burya doza Israel yari umukaporari kuno mu ntambara ya mbere y'isi yose niko bakomeje kumufata ati singiye kwiyahura ubwo yaremwe arafatwa uretse ko icyo gihe hari habaye hari harimo na za ijanja nyinshi wenda noza hari umuhungu wa Staline wari wafashwe nawe yafashwe n'ingabo za Hitler witwa Yakobo Staline ibyo wenda ndabyomeka impande kugira ngo numvikanishe uko igihugu uko abantu bakibona Staline baramubwiye bati reka tugurane noneho uduhe Paulusi Marshal Paulusi noneho natwe tukuba umuhungu wawe w'imfura twafashe mu gisirikare nawe yari yagiye kurwana aravuga ati igihugu ni igihugu ntabwo nahinduranya ngo ngurane mu mareshari control insurda ngo ari umuhungu wanjye napfira igihugu ibyo rero nagira ngo Kagame nawe amenye ko ibyo bintu bizamubaho niba ari byo abikoreye ku ntambara iyo ntambara ntabwo izarwana n'amapeti washyize ku rutugu iyo ntambara izarwana narakoze impamvu ese abanyarwanda nk'ubu bajya kurwana barwanira iki kugira ngo Kagame agume ku butegetsi gusa ese hari icyo hari umuntu ushaka kuza kugirira nabi abanyarwanda ntawe ahubwo umuntu wese washaka gutera kiriya gihugu yabashaka kubanduraho uriya muntu w'umugizina wa nabi wica ibintu abizi neza abishaka uwumva we yapromotinga aba liyetona koroneri 1600 na bangahe abajidashefu ari 3 ari 6 te grave igihugu cyarazambye ahubwo nidutabare mu nicyo nagira ngo mvugeho ukomeze
urakoze cyane bwana Pimake ngo abwirwa benshi akumva na bene yubwo nizere ko ari abari bugira icyo bakuramo reka rero dutangire ingingo zacu z'uyu munsi murabizi ko icyorezo cya COVID-19 kimaze kuba agatereranzamba muri iyi si dutuye kigenda kihinduranya kifata ubwoko butandukanye ubu noneho kigeze kuri ubwoko bwitwa Omicron bukwira cyane bwandura cyane isi yongeye gucika igikuba buri gukwira hirya no hino ku isi leta y'u Rwanda rero kimara kubyumva mu ntangiriro ngira ngo hari nko mu kwezi kwacu gushize ku itariki ya 28 z'ukwezi gushize ubwo Omicron yari itangiye kugera mu bihugu bimwe na bimwe mu Rwanda we ritaranahagera inama ngo y'abaminisitiri biraterenye nuko mu gufata ibyemezo baravuga bati ntabwo nasoma ibyemezo byose bafashe ariko umwe mu myanzuro wari uko ngo ingendo zigana mu bihugu by'amajyepfo ya Afurika ngo zihagarikwa kubera ko ngo ariho iyo virusi yari irimo ituruka ibi bikaba byaraje bikurikira ibyemezo byari byamaze gufatwa n'ibihugu by'Uburayi Ubwongereza Israheli Canada n'ibindi bivuga ko bikumiriye ingendo z'abantu baturuka muri ibyo bihugu byo mu majyepfo ya Afurika aho iyo Omicron yari yatangiye kugaragara bwa mbere mu Rwanda narwo ruba rufashe ibyo byemezo ibi rero si ubwa mbere bibaye mu byemezo u Rwanda rugenda rufata rimwe na rimwe ukibaza niba u Rwanda twe tuzi ari rwo abafata biriya byemezo babamo cyangwa se niba baba mu rundi Rwanda uyu munsi rero bakaba bafashe nyine n'ibindi byemezo nanone bikarishye byo ngo kwirinda ngo byo gukumira icyo cyorezo wenda nabanyiramo muri makeya bikeya mu byasohotse mu itangazo rimenyesha ingamba nshya zo gukumira icyorezo cya COVID-19 byaturutse mu nama y'abaminisitiri baravuga ngo ingendo zirabujijwe guhera saa yine z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 3 z'ijoro ikindi bavuze ngo ibitaramo by'umuziki kubyina na konseri n'ibindi bitaramo by'imyidagaduro bibereye ahandi hantu hose byo ngo birahagaritswe ikindi bavuze nuko ari ibyo bavuze ngo kubirebana n'abantu n'imihango y'ubukwe bavuze ko ngo bitazajya birenze 30% by'ubushobozi bw'aho abantu biyakiriye kandi ngo umubare w'abiyakiriye nturenge 75
bajya muri restora bagiye basaba ko ngo restora ngo zakorera ahantu hafunguye ngo kugira ngo hari umwuka uhagije n'ibindi n'ibindi ariko wenda ibyo si byo turi gutindaho cyane ndagira ngo se nkugaruka cyane cyane kuri kiriya cyemezo u Rwanda rwahise rufata rugikubita nta n'ikindi gihugu cyo muri Afurika cyabikoze rutaruvangura hagati ingendo ziruhuza n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika aba ngira ngo iki kibazo Bwana Ali Abdul Karim akituganirize Bwana Ali Abdul Karim tugitangira wenda ku batatangiranye natwe twavuze ko insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba igira iti u Rwanda rubarizwa ku we mugabane ubwo ngubwo twari tubereye ku byemezo bya COVID-19 ingamba zifatwa gute ukurikije ibyo maze kuvuga n'ibyagiye bibana mbere hose kubera icyo u Rwanda iyo bigeze ku gufata ingamba za COVID-19 rusa nk'urukurikira ibyo bita copy paste ibyemezo bifatwa n'ibihugu byateye imbere nk'icyo ngicyo muba mu cy'Ubwongereza ndagira ngo utubwire uko bibona ijambo rya Bwana Ali
Comrade Axel urakoze cyane wakoze cyane kuba wateguye kino ingingo kuba yashyize kuri ibintu byacu by'igihe n'iki ubundi iyi porogaramu y'igihe n'iki yaziye yo kugara cyari ikintu kigenewe no kubwira abanyarwanda ngo igihe n'iki cyo kugira ngo buri munyarwanda ahaguruke asobanukirwe uko igihugu cyacu kimeze haba mu ruhando rw'amahanga haba mu karere ariko haba no ku banyarwanda ubwabyo uko igihugu cyacu kifata kitwara mbese uko gikwiriye kurebwa mu by'ukuri kugira ngo umuntu none duhaguruke tumenye ngo hari ikibazo gikomeye cyane kireba buri munyarwanda gisaba buri munyarwanda yuko agomba guhaguruka akagira icyo akora kugira ngo ibihari bihagarikwe binahindurwe Bwana Kristina n'abanyarwanda badukurikije niyo mpamvu twavuze tuti intego zacu esheshatu zihuriye nyarwanda icyo zigamije ikigamijwe ari no cyuriye nyarwanda zigamije ni ukugira ngo duhagarike ibiri mu Rwanda kugira ngo bihagarike rero nuko iriya leta yishe ikitwa inzego izo arizo zose cyangwa institution iyo ariyo yose yo mu gihugu cy'u Rwanda yayishe kugira ngo iveho leta itaravaho ntabwo ibintu bishobora gutungana niyo mpamvu wumvise tuvuga no ku gisirikare yuko kitari abana b'abanyarwanda bajya mu gisirikare babyishimiye bumva yuko bagiye gukora ubundi gisirikare cyo kigambiriye gukora babahindura ibikoresho bakabaha ubuhenda abana bakabwira ibiki izindi nzego zose bakazimira kandi simamenye ko abasirikare ari uko bakabaye bashaka ndavuga bino bintu kugira ngo nsasire ibyo ngiye kuvuga Bwana Axel hagiye gushira imyaka ibiri no kubanza yararenze imyaka ibiri tugiye kujya mu mwaka wa gatatu u Rwanda rwarakinze umupaka warwo n'u Buganda kandi bakabyigamba banagenda abanyamakuru baba abanyamahanga babahenda Kagame akabyira ati narabikinze nyine hari icyo bagomba kubanza gusubiza ntabwo ari byo gusa tuzi ko hashize igihe kinini cyane barakinze umupaka wabo n'u Burundi n'uwo nabanje n'imikorane yabo n'u Burundi n'ubu ngubu n'ubwo yabeshya ngo bimwe no kugenda bitungana ntabwo biraba tuzi ko mu 2013 mu kwezi kwa gatandatu itariki 30 Kagame abwira urubyiruko yabwiye yuko ibyo Gikwete yavuze cyo kugira ngo yumvikane n'abanyarwanda bamurwanya yumvikane n'abandi banyarwanda bari hanze bahunze yavuze ati twumvikane nabo ati nge naramwihore aravuga ntacyo navuze mu nama hakuriye kuvugira n'abandi ba perezida bari n'abandi bagabaho bari we yaracecetse aravuga ngo arindire kuzamwubukira ubwo kubikira perezida Gikwete ngo ikiza azamutikure gukizamukubita ntazakimenya hashize iminsi mikeya cyane ubanza yari yatangiye imigambi yo kujya gutikura Kikwete abanyarwanda barirukana muri Tanzania bwari ubwa mbere Tanzania yirukana abanyafurika ku butaka bwabo birukanye abanyarwanda abo banyarwanda baza mu Rwanda u Rwanda ntirwabakira urabashuka barungira abanyarwanda bafata inzira bamwe bagiye muri Congo abandi bagiye Uganda ubanza abandi barongeye bagapfumura buhoro buhoro bagasubira Tanzania Bwana Kisele ndimo kuvuga bino bintu n'abanyarwanda badukurikiye kugira ngo abanyarwanda bumva kaga Kagame ashyira mu banyarwanda kandi abanyarwanda batazi iyo biva batazi iyo bijya ariko akaga arimo kubashyiramo ibi biriho rero ubu ngubu ni ibiki Bwana Kisele scientists ba b'igihugu cya South Africa barushije bino bihugu bindi by'ibihangange kubona kuvumbura i variant cyangwa iki COVID nshya yitwa iyo bise Omicron
ubu bwoko bushya
nyine buzi kugenda ihinduka ubu bwoko bushya ivuye kuri Delta ijya kuri ubu bushya babuvumbuye icyo bino bihugu byakoze ndakoresha amagambo ya Perezida Cyril Ramaphosa icyo byakoze byo byaramuhamagaye buramubwira ngo ya turisore kukumenyesha utore kuba tushaka kumenyesha yuko igihugu cyawe n'abanyagihugu bawe bagiye kuri liste yuko batazongera kuza mu Buraya bidegembye n'ababo bari bagiye mu Buraya bari bageze South Africa no muri no bibindi bihugu bitandatu bya Afrika by'amajyepfo ya Afrika harimo Botswana, Mozambique, Namibia, Angola na Zimbabwe ubanza na Zambia baraje kuyongeramo na Malawi bazongeramo nabo ngo bari kuza mukajya mu mahoteli bya bindi baza bakakurusha ukajya mu mahoteli ukagira ibiki abantu baza birukanka cyane naho nuyuke barabikoze Kagame yumvise ngo babikoze ibihugu by'u Buraya na Amerika ngo babikoze Bwana Kisele Rwanda rwo ruravuga tuti natwe tugize ibyo ngibyo dukopye bya bindi n'ibyo wise we copy and paste kandi koko ni copy and paste bibagirwa yuko bano bantu babikoze bahubutse kandi indwara Omicron abayitwaye birakeka yuko ababanje kwirwara ari abantu bo muri Europe hanyuma bagiye mu bukerarugendo muri za South Africa cyangwa Botswana abariho bayitwara ahubwo abasayantisti ba South Africa bunubu bayivumbuye abandi bari bayifite batarayivumbuye kuko hano ni nyinshi cyane kurusha iri South Africa ni nyinshi cyane kurusha iri Botswana ni nyinshi cyane kurusha iri no mu bihugu bya Afurika icyavuyemo rero ni iki icyavuyemo ni uko u Rwanda rwigaragaje nk'uko rwamaze kwigaragaza igihe bateraga Gaddafi u Rwanda rwo rwamaganye rwo gihugu cyo cya Afurika cyagiye ku ruhande rw'abazungu bateraga South Gaddafi ukamwihakana nicyo gihugu cy'embere cyamaganye Mugabe abazungu barimo kumwihakana bigaragaza iki rero bigaragaza yuko Kagame nubwo abeshya ngo avugira abanyafurika nubwo abeshya ngo
ari mugabe nyine bwa wibuke nibyo yatangaje igihe Gaddafi yaramerewe nabi
nibyo nakubwiye Gaddafi baranamwambuye bamwambuye ibintu bye byari mu Rwanda za ibintu yarafite mu Rwanda baranamwambuye baravuga ngo agomba kugenda
harimo na hoteli ngira ngo iriya hoteli yitwa Merdien yitwa Merdien umubano
byose baramwambuye na za Rwanda bari baratwaye n'ibiki byose yafitemo shares nabyo baramwambura bubu harimo n'ibindi ariko banajya no ku on record batangira kumutuka ngo agomba kugenda ngo ni ibiki kandi abandi ba Afurika bavuga batoya ntabwo dushaka yuko abazungu baza kwivanga mu kibazo cyacu turaza kukikemurira twebwe ubwacu Bwana Kisele n'abanyarwanda badukurikiye ibi birashaka bibagaragarize impamvu mbona abanyarwanda turimo kugenda tuba nk'ikibazo kuri Afurika ariko noneho turi n'ikibazo mu karere kuba ruzanye bino bintu ni ibintu by'ingenzi cyane Bwana Kisele
ubwo abantu biburaya bavugaga ibyo ngibyo si president wa South Africa ubwe yarabyivugiye mu minsi mikeya aba yagiye muri gahunda yari iteganyijwe na mbere yaho yabaye Dakar muri Senegal ajyayo mu nama arababwira ati abandi baranyamaganye bambwiye ibihugu byashobeshera kuri list bigaragara by'uko byari bishingiye ku yuko ari ivangura rya koko kuko turi abanyafurika kuko iyo ndwara bakiyisanga muri South Africa bagiye kwisanga bisanga mu Buholandi irahari bisanga muri Israel irahari bisanga Sweden irahari bisanga Denmark irahari bisanga Germany irahari muri UK ubu imaze kugera mu 5000 urumva ariko icyo bakoze bo bakata ngo ibyo bihugu bya Afrika gusa Kagame nawe yabisimbukiramo nawe ibyo bihugu babishyizeho karantini cyangwa se kugira ngo bijye kuri red list ujya kuvayo ugomba kunyura ku bintu bigoranye cyane.
Wibuke ko neza ko akunda kuvuga ko ari pan-africanist ko yirirwa ngo pledging unity na solidarity y'abanyafurika ibyo ngibyo bihuza gute nyine n'ibyo ngibyo abagenda agaragaza.
Ibyo ngibyo niyo mpamvu ubona ari ibintu bikuru cyane bigaragaza contradictions za Kagame. Ntabwo uri pan-africanist aba pan-africanist bandi uko bikunze
bwanariye amajwi yawe ari gucikagurika ntabwo tukumva sinzi ikibazo kibaye wenda ndakugarukaho mu kanya gatoya ndi kumva amajwi acikagurika reka mbe ngiye kwa mugenzi wacu Epimake bwana Epimake ugomba kuba hari ikibazo cy'ikirere wowe wamwumvaga cyangwa ni cyaba ari ku ruhande rwanjye wumvaga amajwi adacika
oya ntabwo yumvikana gahubwo nagerageje no kukubaza birananira ariko ntabwo yumvikana pe
wenda wakomeza nawe ukagira icyo tubwira kuri iki kibazo mu gihe nkigerageza kureba ko namuha ubutumwa akareba uko akosora ikibazo cy'umurongo we nawe wakomerezaho bwana Epimake
wari ugejeje ku kibazo umubaza uti bihurira he n'ukuntu yirwa yigaragaza nk'ukuntu Kagame ibyo byemezo byose aba yafashe yagize yigaragaza nk'umupanafricaniste panafricanisme ya Kagame yavuze ko ari umupanafricaniste biba bifasha ni nk'uko indaya yakubwira ko indaya yigurisha ku muhanda ko ikiri isugi nicya kimwe neza neza niba umuntu yanga abaturage be burundu akabashakira urupfu akabashakira icyabakenesha akabashakira icyabagirira nabi icyo ari cyo cyose yarangiza akajya gutera Kongo akicayo miliyoni amamiliyoni n'amamiliyoni yarangiza akitumira muri Central Africa buriya ahubwo no yaza kubaho mu gihe cy'ubukoloni abanyarwanda bari kugatora bose ari kubagurisha nk'abacakara nta gukunda Afurika na gato wakunda Afurika iminuza amafaranga yose y'igihugu ntugire icyo ukora ari ugukora ibintu byo kwerekana ibintu bishashagirana gusa tugarutse rero kuri iki kibazo cya ntuza cy'iyo karantene yahaye abo ibyo bihugu bya Afurika ni bya bindi nyine byo gusimbuka byo kwigaragaza nafashe icyemezo nk'icy'abanyaburayi byo kwibonekeza sinzi niba warakurikiranye ikiganiro Serge yagiranye na Anko Himbara niko amwita bari mu kuvuga ukuntu u Rwanda rwitanguranyijwe mu byerekeranye na birera kugabanya ibyuka byo mu bihumanya ikirere u Rwanda rutanga target ruzaba rugezeho muri 2034 rwerekana ko ruzaba ari urwa mbere bahita bajya mu kinyamakuru vuba mu gihe dotcom twebwe tuzaba turi aba mbere twagize tuzaba twaragabanyije bwana Gisele wambwira ikintu gihumanya umwuka mu kirere cyaba kiva mu Rwanda uruhe Uganda se rukora ibikwa se nihura urwaba rukora se nihura iki ni igiki bakora mu Rwanda uretse matura na plastika no kwandironko niba zigikorwa koko ibyo iyo muri ibi bihugu tugeze muri iyi myaka nk'iyi ngiyi y'ibikwerere batangira kutubona inga batubwira bati nyabuna mujye mugabanya inyama mugabanye iki byose mujye mufate ifunguro rigize ryatuma mutarwara indwara z'izabukuru n'iki byose ibi ngibi turabikora kubera ko ibyo biryo bihari ariko se wajya mu cyaro bwana Agiseri hahandi mu Rwanda aho muturage arya inyama rimwe mu myaka ibiri nka yatembye nawe agahita yitangurana imbere ati inyama ndazigabanyije amagi ndayagabanyije ubundi usabagiraga icyurete wenda ibishyimbo n'imishogoro wenda kurya icyo wirinda ni igiki u Rwanda rero narwo ari iteramere ubushobozi ni nk'uwo muturage wakwitanguranwa ngo njyewe inyama n'amagi ndabigabanyije iki nta ruganda bafite ntaki ikintu cyanduza ikirere ni nka ko batazifite nk'izo mu Bugande wenda ngo zirata amatsi zigira gute ko aricyo cyakwanduza ikirere mu byo nabonye kuko icyo bavuga bazagabanyaho ni igiki nibi rero mu byerekeranye na ntuza bameze nka ka kaguru arwaye igisebe niko buri gihe kaba kari imbere twebwe tugiye mu ngingo za korona twebwe baraza kutwigiraho twebwe abaturage birababuza kwicwa n'inzara twebwe turi igihugu gifite umujyi ukubuye ukubuye se niba hakuye umuhanda kuva Kanombe ukagera hejuru kuri plateau i Nyamirambo mu gacenjero harakubuye hose ese bagiye bareka abo ba mukerarugendo bagenda bakagerana za byumba bakagerana za mutare hose bakareba uko batagera merewe bakareba uko abaturage babakenesheje kugeza nabo badashobora kwifuriza ishati ibyo rero ni bya bindi byo gukubu wa muco mubi wo gukuba rugaruza mu mbere kwerekana ahantu ku muharuro kwa kubuye kandi bishingwa bijyanye mu nzu ntacyo bimaze ibi rero byose ni mu rwego rwo kwirarira rero kwerekana itwe beza ntitugira iyi politiki yo kwirarira no kubeshya igomba nayo gucika abantu bakavugisha ukuri nta wakwanga kurata igihugu cye ariko kukirata ubeshya ku buryo ugera no ku rwego rwo kumva ko wajya muri OCDE ugashyiraho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni ugahayaringa ugakodesha abantu liburere n'abanyayisirayire ngo kugira ngo u Rwanda ruzajye mu bihugu bikize by'Uburayi mu muryango wabo baza kwenda miki ko bakenye ibyo rero ujya gukira indwara bayirata twebwe igihe tuzaba tumaze gufata ubuyobozi tuzemera uko tureshya twemera uko igihugu kimeze reyalite tuzemere nibwo bwonyine nibwo buryo bwonyine bwo gutangira gufata conscience ukareba situation ukanariza ugatekereza ukabona gukora ibikorwa nyuma kubera ko uzi icyo ugiye gukora ntabwo wahora wirata ko wowe wa
reka nkurogoye gatoya ntabwo ubona ko kiriya gihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe hari ukuntu gisa nk'aho ari igihugu kirimo ibihugu bibiri igihugu kirimo babo ba rubanda birirwa bafatirwaho ibyemezo hejuru byo kubacupiza hamwe n'abariya nyine bafata biriya byemezo bo basa nk'abari mu yindi si basa nk'abari ku mugabane niyo mpamvu twavuze ngo u Rwanda rubarizwa ku uwo mugabane iyo bafata ibyemezo usanga mu by'ukuri ibyemezo bisa neza n'ibifatirwa mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi nabo bagasa nk'aho ibyemezo bafata baba basa nk'ababikopeyeyo bakaba bameze nk'ababa mu kindi cyiciro cy'u Rwanda hari ku buryo iyo bafata ibyemezo bo babireba ubwabo bashaka wenda ibituma bo birinda niba ari uko nabivuga reka wenda ngo we nk'urundi rugero sinzi niba warabisomye inkuru yasohotse mu gihe mu minsi yashize berekana ikibuga ngo cya golf cyatwaye amamiliyoni n'amamiliyoni bwa neti make udashobora kubara amamiliyoni menshi cyane igihugu cya golf kandi abanyarwanda bakina golf wababarira ku mitwe y'intoki ni ukuvuga ngo ibikorwa remezo gufata igikorwa remezo gitwara miliyoni zirenga 500 z'amanyarwanda cyangwa se miliyari ugikoreye umunyamahanga nawe utazi neza niba azaza ibyo byo ubona bigaragaza sura ki kuri iriya leta bwana Epimaki
urakoze cyane we nahera ku rwenya rwa kera ku butegetsi bwa Habyarimana umuturage yigeze kubaza konseye ati ariko konseye ati iyo bavuga ba militante ba militante ati ba militante n'ibandi ba militante n'ibandi umukonseye aramureba ati ba militante ni ukuva kuri perezida wa repubulika kugeza kuri njyewe konseye ati ba militante ni ukuva kuri serire ukagaruza hasi kugeza ku muturage urumva ruriya rwanda rero uriya rwanda ibyo biragaruka kuri bya bindi navuze kagame ntabwo bari abana babona nk'abanyarwanda ni amatungo ye agomba kwegisipuwata abanyarwanda ntibari bamukikije u Rwanda ni Kigali hariya hakurura n'abagendeshamo amamodoka ye nibo babona bafite ububasha bwo kugura bwo guhaha donko bari mu rwego rw'abazungu nabo babaturage banyagupfa bari abahinzi no ni ingurube zo kwekwata na ni ndogobe zo gukorera imifuka zo guhinga zizarangiye zigasarura mu bigega bya UPR abo none abo ngabo baza kugiye misarura akaba aribo banyarwanda abo bandi rero ni amatungo ntagara abanyarwanda niko Kagame bifata mu ntuza niyo mpamvu ubona nta kibazo abafite ati u Rwanda twateye imbere niwe abavuga n'abamwegereye abo baturage ntabwo ari abanyarwanda kuri we nta matungo niyo mpamvu nta mazi meza abayo baribwa bakiribwa n'ingona bagiye kuvoma mu ntuza niyo mpamvu ibyo byo kuvuga ngo abaturage bitayeho ya hari inzande ebyiri yamfete u Rwanda twebwe tuzi rwose hamwe rwari rukwiye kuba rurimo abo bakire n'abo bakene kubera ko n'ibihugu byose bibaho ariko intera y'abakire hagati y'abakire n'abakene ntabwo ingana nk'uko wabibona mu bindi bihugu bwana agiseri biragaragara neza ko yabikoze abizi neza bishaka ko we hari abo yita abanyarwanda ni nayo mpamvu bawumva ntabafitiye umwenda ibintu byose ni byiza ni nayo mpamvu we agenda mu manzi ajya atatu icyarimwe ni nayo mpamvu abo ngabo abo bameya abo bamwegereye bose abahemba imishahara n'imishahara n'amamodoka meza abo bandi bose uburezi nta gihari ubuvuzi nta buhari nk'uko abuzereka rimwe yahoze abivuga ibyo agafata amafaranga nayo yo kubaka icyo kibuga cyangwa se bwana nsega ugiye ukareba amafaranga yacyubatse uko angana yakubaka ibitaro byose buri prefecture hakagenda habamo ibitaro moderne ibitaro byakwakira abaturage kandi ibyo nibyo bakeneye urebye ariya mazi ariya ntuzi iriya convention center itafite ikimazi uyishwanya uyigurishije ukavana buri munyarwanda yabona amazi meza nta wazakongera kujya kugira igishanga wazakongera kujya kuvoma amazi y'igishanga ibyo rero tugomba kubyemera ko ari uko yabifashe abo baturage na nyamaswa agomba kugurisha agomba kuvanamo abo bana b'abanyarwanda bakabambika iyo myenda ya gisirikare akajya kubagurisha muri Mozambique no muri Central Africa akabahindura kanoashe ibyo byose ni ibintu tugomba kumenya ntabwo ahari kugira ngo aserime abanyarwanda ahubwo ahari kugira ngo abanyarwanda bamuserime abe igihangange yigire ibonwe byaba muri Afurika byaba no ku isi hose njye nuko mbibona kandi ntabwo ibyo akora byose umunsi ku munsi bigenda biramforosa iyo ide yanjye yuko ntabwo Kagame yaje kugira icyo amarira abanyarwanda ahubwo yaje kugira ngo abanyarwanda bakambure nta muntu n'umwe utabona ko ibintu byagiye irudubi kuva mbere yafata ubutegetsi ntacyo umuturage yigeze yunguka keretse abo ba umuturage usanzwe ntacyo yigeze yunguka ahubwo yarahombye ku buryo butabaho byaba moraroma byaba fizikoma byaba ekonomikoma ndavuga fizikoma abantu barapfuye imiryango irashira bagira gute ekonomikoma byo n'ibindi bihe urabona ko ubucakara bwaragabutse kandi nta nubwo bwigeze buba mu Rwanda kera hari ubuhake ariko ubu ngubu noneho byagiye hasi hari ubucakara urabona bwana kiseri
urakoze cyane bwana epimake nakongeraho iki se urabivuze ni ubucakara nyine bw'ubundi bwoko naha nyagasani reka dusubire kwa mugenzi wacu bwana ari yari yageze ikibazo cy'umurongo wa telefoni bwana ari mwaba munyumva bwana ari muranyumva
ndakumva nimwe muranyumva bwana kiseri
ubu ndakumvishe neza ndi kubona imirongo ibiri yawe hano ntabwo nzi ari uwo uri kuvugira ariko reka yose nyifungure ndakumva wakomeza igitekerezo cyaho wari ugeze bwana ari niba uhibuka
yes mumbabarire ariko bishobora kongera bigacika ko interineti yanjye irimo kuba interrupted sinzi impamvu wifi sinzi icyayibayeho nibicika ubwo ngo ni ukunyihanganira anyway
nta kibazo
igitekerezo naringeze naho kubabwira yuko aho ibihugu biba solidarite cyangwa panafricanism itandukaniriye igaragaza yuko Kagame atari umupanafricanist nuko ibindi
turongeye turamubuze bwanari ntabwo ntabwo arimo turimo tumwumva reka tube dushyizeho akaririmbo twongere turebe ko twamugarura muri studio
Tutabarize misakurandi rwa bisari rusereka abanyigimba n'umuhungu wa Rennes uhuriro nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira
ikibazo twagize cy'umurongo wa telefone urimo ugenda uturogoya ku batumirwa bacu ariko bwana Pima cyo ndabona nkimufite wenda bwana Ari ari buze kugerageza kureba ko yagaruka muri studio bwana Pima cyo reka mbaze numve niba umwe bimunyumva bwana Pima cyo muranyumva bwana Pima cyo mwamunyumva
Alo, oui ndakumva reba ka message nkoherereje kuri iyo communication.
Nagira ngo nyine dukomeze ikiganiro kubera ko mugenzi wacu yagize ibibazo bya telefoni. Hari ingingo yari butuganirizeho ariko nyine tugize ibyago ntago kerekana aza kubasha kugaruka muri studio, yari kutuganiriza kuri iki kibazo cya raporo ya Freedom House isohoka buri mwaka. Honorable Gervais Chombere yagarutseho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wanjye Serge Ndayizeye. Ingira ngo yabivuzeho birambuye, ariko bwanari nawe hari agakegeshwa ke yifuza kuza kushyiraho, ariko ntabwo bidukundiye kuba tukimufite, kereka n'ibiza gushoboka akagaruka muri studio. Ndagira ngo duhite dukomeza tugane ku ingingo yacu ya nyuma irebana n'ibiherutse kuba mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bwane pima kimwe mu baho ngaho muraza kutubwira niba ari ibintu bisanzwe. Twabonye abadepite bo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bahamagarira bagenzi babo ko basaba ko Bwana Johnson Businge wahoze ari minisitiri w'ubutabera mu Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta ko atakwemererwa kuza kuba guhagararira igihugu cy'u Rwanda mu Bwongereza, cyane cyane ngo kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yakoreye Bwana Paul Rusesabagina, ndetse si nawe wenyine, ni na babisabiye n'uwitwa Jana Ruhungu uyobora Ribu. Ibi ngibi mubibona gute mu birebana n'ububanyi n'amahanga, mubibona gute mu mibanire y'u Rwanda na guverinoma iriho ubu ngubu mu Bwongereza? Mubona ari ubuhe butumwa abadepite b'Ubwongereza bashatse gutanga? Tumenyereye ko u Rwanda kenshi ruvuga ngo ntabwo ruhabwa amategeko n'ibihugu by'amahanga. Wabonye ko nko mu kiganiro Perezida Kagame yagiriye kuri Al Jazeera yavuze ngo ibyo bihugu byirirwa bitanga amasomo ngo nabyo usanga ibyo binenga Afurika ngo no mu bihugu byabo babifite, akaba ari nkarwo rwitwazo yitwaje. Ndagira ngo tubwire uko mubisesengura aho ngaho nk'abantu mumenyereye imikorere ya leta y'Ubwongereza n'inteko ishinga amategeko, ubona ari ubuhe butumwa bwatanzwe bwa Nifimake muri kiriya gikorwa abadepite bakoze? Ijambo ni ryawe.
Urakoze Bwana Gisele kuba wazanyishije nubwo n'abandi bagenzi banjye bayivuzeho, ariko ikigaragara ni bya bindi twakunze kuvuga kenshi, iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ntabwo ibintu bishobora gukomeza nk'uko bimeze ngo Kagame yihindure cya gihangange, yihindure wa mwana murizi, yihindure wa mwana bajeyi, ubundi umuyaha buri gihe bakamwongeza undi, akumva ko ibintu byose byemerewe: kwica, kusahura, kubuza amahoro ibindi bihugu baturanye. Ibyo byose akaba yumva ko azabikora impinuma, ku buryo nta ngaruka n'imwe azigera agira. Burya rero abantu benshi, kubera ko turi mu kababaro ko kubura igihugu, turi mu kababaro ko kubona abavandimwe bacu bacurwa gufuni na buhoro, birirwa bicwa, bafungwa, bacunaguzwa, bicishwa inzara, biriya bibazo byose tuvuga dushaka kugira ngo tuvaneho uriya butegetsi tutabare bagenzi bacu, ariko natwe ubwacu twigaruza agaciro nk'abanyarwanda, tubone ubwenegihugu bwacu, tubone identity. Ibyo byose nibyo duharanira kugira ngo umunyarwanda wese abone amahoro, abone ubumwe n'ubwisanzure duharanira. Ibyo byose rero kuba yumva ko azakomeza gukora abuza abandi bantu bose amahoro, none akitwara nk'igitangaza, ntabwo byamara. Abadigitateri benshi barengeje iyi myaka 30 ni bakeya, akenshi buri imyaka 30 ni imyaka fatidike ku ngoma nyinshi z'abanyagitugu, zarebe ba Mobutu, zarebe ndavuga abantu bagiye bicuza Idi Amin we nta nubwo yarengeje imyaka 10, urabona ba Kadafi, urabona nubwo za digitatire zabo nta nimwe yigeze ingana n'iya Kagame. Kumva rero ko abantu bazakomeza bakarebera gutyo ibyo bihugu by'amahanga byamushyigikiye, bigakomeza bikamushyigikira muri iyo nzira mbi yo kunyereza abantu, yo kujya kwicira abantu hanze, ntabwo bishoboka. Igihugu rero aho abadigitateri batandukanye n'abantu bakunda ibihugu byabo, nuko igihugu kigira intere, ntabwo kigira santeyo, ntabwo gikorera kuri subjectivite, gikorera kuri objectivite, kikareba inyungu. Wewe rero ibyo akora ni za fantasme, no kwigaragaza kugira ngo abone ko ari we mu president ukize igihugu ari cyo bareberaho n'icyo cyose pe importo ko umuturage yababayeho. Ibyo rero ibi bihugu bimaje kubihaga batangiye kugenda bamwipakurura buhoro buhoro kandi byaragaragaye uko byari bimeze mbere mu myaka icumi ishize ntabwo ariko byari bimeze mu myaka itanu ishize n'ubu niko birimo kugenda. Twebwe rero nicyo nahereyeho twebwe tubabaye tuba turi mu kuvuga ariko Abanyamerika bategereza iki ngo bamure kure ariko Abongereza Kagame hari ntabwo bibabangamiye cyane kubera ko nta Mwongereza arimo kwica nta Munyamerika arimo kwica ibintu byabo bo baravuga bati banyirabyo barimo kugirana uburenganzira n'umuntu ubwishakira naho abanyarwanda bahagurutse bakarwanya Kagame ku buryo ubwo aribwo bwose ntabwo Abanyamerika bazajya kubakoma mu nkokora cyangwa Abongereza cyangwa ngo abongabo bagiraga ubungubu n'abanyarwanda bashobora kugira ariko nta munyamahanga uzaza kugira uzahaguruka ngaje kuvanaho Kagame biramureba iki ko ntacyo abagize. Ariko rero iyo bakoze ku kantu nk'aka ngaka umuntu yanyereje umuntu none hari abantu baje batanga informasiyo tuti aribo batwebwe n'abana abazina famili ya rusesabagina turabereka tuti ni gute umuntu yakomeza gukora ibintu nk'ibi ngibi mugakomeza kumuramburira tapiruje none umuntu wiyemereye ko yagize uruhare mu kunyereza rusesabagina mu kumukidinapinga ari we Rusinge agiye kuza gukora mu ntoki z'umwamikazi. Aba rero niho bahereye barebareye amavideo Busingye abivuga bareba iyo temanyaje yitangiye ubwe bwite baravuga bati abantu icyo bari mu kuvuga nibyo ahubwo twatinze kubumva. Ubu rero kuvuga ngo bazakomeza bidegenge nk'uko bidegengeaga mbere ntabwo bizakunda ariko nyine nk'uko wabibonye abanyarwanda guverinoma y'u Rwanda n'amafaranga yayo ubungubu bantu mico baburere ubungubu ibyo ari byose bagomba kuba bahaguruka bongerwa bajya munsi bajya muri za pariroma babwira bari ati muriho murashya mwarura iki mwaretse ngo Busingye akaza akagira gute ubwo n'u Rwanda byinshi rukaba rwateza n'akaduruva bavuga ati niba ari ibyo Commonwealth sinzakira bagakoresha ya politiki namuze ya diplomasi yo nita diplomasi ya mpera mukonje ororo twebwe murabona twahagaritse jenoside twagize jenoside mugomba kutwemerera jenoside ntabwo igomba kuba igikangisho kuri buri kintu cyose jenoside ntabwo ya justifiye uburyo umuntu wagize kidnapping ya rusesabagina nka Busingye azakuza gukora mu ntoki z'umwamikazi kandi afite ibyaha bigaragarira buri wese nk'aho u Rwanda rufite umuhungu umwe ari wo Busingye na Kagame abahungu babiri ntibashaka undi ari we bohereza ibyo bibazo babizemo ariko nawe nta kizatubuza kudenonsa ibyaha baba bakora ibyaha bindi byo kuzahiza abantu ku ngufu ibyaha bindi byo kujya byo gukurikirana abantu hano ibintu nk'ibyo byose ntabwo bizatubuza kubidenonsa. Ikigaragara rero
nizere kutaza kwibagirwa igitekerezo wari ugezeho hari abavuga ko Perezida Kagame yabikoze abizi ko yabikoze ari ukugira ngo ase nk'utapi ikirere yumve niba amazi ataragera iwabo wambeho cyane cyane ibyo yari bimaze kuvuga agira ngo arebe aho igipimo kigeze cy'uburyo bamwakira ubona yaribeshye mu kubikora. Hari abavuga ko n'ubundi gushyiraho Busingye abizi neza ko atazigera amwohereza hariya ari ukugira ngo gusa ngo arebe ko yabona n'uburyo bwo kugira ngo yongere avugane n'Abongereza kuko ngo yasaga nk'uwahawe akato.
Ubwo rero yaba ari nyamwongera bibi kubera ko ni dosiye ya rusesabagina yayikoze azi ko agiye gukora ibintu spectaculaire agaragaza ati rwose twamwinterese buse mu kindi gihugu tumuzana n'indege ntiyasobanukirwa biriya igihugu icyo ari cyo cyose gifite amafaranga cyabikora uretse ko baba banga gukora ibibi ntabwo rero ntiyatangaza ntacyo. Ibyo rero nabyo kuvuga ngo yoheje gatate ntuza ubwo se arabagiye mu kibabazo Mukibazo feri arabagiye n'Abongereza irayumungu iki arabyungukiramo iki uretse gukomeza gutera isesemi abari bamushyigikiye no kubabera intuza kubahekesha ibintu biremereye ku bitugu kandi hari ukundi byagombaga kugenda. Erega Kagame biragaragara ko ari inshuti mbi kumwihanganira n'uko aba ari ibihugu bizi diplomasi kandi bidafite icyo bihomba cyane, ariko nabyo nabyo batangiye kubibona ko ari igisebo kugira ngo inshuti n'umuntu umeze kuriya, umuntu ugira agahugu kangana kuriya uko kumena, ariko agafunga imipaka itatu abenegihugu bahasufura batahasufura. Erega nabo barareba bakavuga bati bari abantu barogowe bategekwa n'umuntu utekereza kuriya n'umuntu ubona ibintu kuriya. Ubwo rero kuvuga ngo Busingye azaza cyangwa ntazaza, hari indikateri y'icyakwereka icyaba na ambasaderi baramunomakarinda amara amezi atatu atari yaza, nanjye abavuga ko byari tantative za Kagame
cyane cyane ko u Rwanda rwo ruvuga ko ngo rukomeje kwitegura ngo inama ya Commonwealth ni ukuvuga ngo mu bisanzwe ahubwo bakagombye kuba baramwoherejeyo mu buryo bwihuta kugira ngo niba kuko niyo nama ihari atangire akazi vuba vuba batangire bayitegure.
Ibiza bituma byagombye kuba biri mu nshingano z'iyo mirimo yakora akorana n'Abongereza kugira ngo byihute, ariko keretse niba Kagame ashaka kuvuga kuzamera nka wa muhari wuriye washakaga guhanura imineke ati n'ubundi ntibinete akazagira gutya tedayere komenewe yakiriye, kandi n'ubundi wenda wasanga nta niyo ari kuzagukurikije ku bintu bijyanye burya za Omicron nta wari uzi ko zizaza, urabona uko ibintu bigenda byegura nta wamenya ibyo ari byo. Erega kiriya gihugu wagira ngo harimo n'imivumo, ibyo byose bagenda birata, tugiye kubaka ibibuga, tugiye kuzana gari ya moshi, tugiye ibintu byo kwirata, tugiye kuzana Commonwealth ubuse hashize imyaka ingahe itashe, niyo yabera yo Zaire ntabwo yagira impact nk'iyo byari kuba bwa mbere bagitangira kubivuga. N'ibyifuzo ngira ngo Imana nayo itangiye kugenda igunaguna wa mugani iyo tuyisenga ngira ngo ntabwo nayo ibibireba. Ibintu bya Kagame imyaka yo gufata ikinonko akagendura ngo zahabu yararangiye, ahubwo izahabu azajya akoraho yose izajya imuhindukana itaka, bikaba bigaragara ko ibindi bari mu ndunduro z'ubutegetsi bwe kamemba, kandi natwe dukurikije gahunda tumufitiye ntabwo yakwiye kwirwa atekereza ngo muri za ngombwa zageza hega ngo mu 2034 n'ibiki byose ngaho nakomeze avuge ko ari igitangaza ari impanga ya Yesu, yumva ko ntacyo tuzamuvana kuko byagenda uko ariko kose, tumwereke uko igihugu cyayoborwa, tumwereke uko abaturage bagomba kugira uburenganzira bwabo, tubereke ubuyobozi bukunze abaturage nyabwo kandi ubuyobozi bukorera abaturage ari ubwabo.
Ndabona Bwana Ariyagarutse, ariko mbere yuko mu ijambo ndagira ngo nkubaze akabazo, sinzi niba wabonye Perezida Joe Biden wa Amerika ubwo yagiye mu muryango wa George Floyd wa muryango wa mwirabura wishwe yishwe n'umupolisi amujije umwuka amutsindagiye ivi mu gakanu kugeza ubwo uwo mwuka ushiraho uzi ibyakurikiye uzi ko amahanga yose ku isi hose abantu baravuze ati be nta marorerwa ibi ntibikwiye kubaho. Perezida Joe Biden wa Amerika yagiye rwose yicisha bugufi cyane apfukama imbere y'umwana wa nyakwigendera amusaba imbabazi mu izina rya Amerika ku byo uwo mupolisi yakoze, yasaba imbabazi mu izina rya Amerika kandi uwo muryango wa nyakwigendera bawushumbusha $27 million z'amadolari. Ibintu byatangaje abantu bakavuga bati Amerika koko yagaragaje ko ari igihugu cy'igihangange kugeza aho ubwo Perezida wa Amerika agenda akicisha bugufi imbere y'umwana agasaba imbabazi mu izina ry'igihugu cyose, ni jeste abantu bashimye cyane. Utekereza ko ko ibitangaza bijya bibaho mu isi, utekereza ko hari igihe umwuka wera wazamanuka ukagwa muri kariya gahanga ka Kagame hanyuma nawe akongera agahinduka umuntu akavuga ati amarorerwa nakoze arahagije, reka nce bugufi mpfukame imbere y'abanyarwanda mbabwiye ni mumbabarire ibyo nakoze, ibibi nakoze birahagije, mumbabarire ariko mureke igihugu tujye amahirwe yo gufata umurongo mushyashya w'abanyarwanda babana bubahana bakundana ibyo bikazaku utekereza ko hari igihe igitangaza nk'icyo ngicyo gishobora kubaho bwana Epimaki bwa ko nagaciye mu nda y'ikombere yuko duhi jambo bwana Rea Abdul Karim
iyo image ya Joe Biden nanye nayibonye yasirikiye hose ni ikintu cyankoze ku mutima naho iyo message yankoze ku mutima nk'uko ya message ya Dr. Kasijiga iminsi mike yari mu gusaba imbabazi ndavuga wahoze ari perezida wa gashaka buhake muri apartheid muri South Africa yes ati ibyo nakoze rwose ndarogereta ndasaba imbabazi apartheid ntabwo byari ibintu byiza niwe agapfayera ku mutima yabituma apfayera ku mutima kubera ko yumvaga yasabye imbabazi ni ibintu byari bikwiye guseriva isomo ku bantu benshi cyane ni inyigisho nyazo z'ubumuntu nuko abantu bakwiye kuyobora ibihugu uko abantu bakwiye gufata abaturage iyo image ya Joe Biden vraiment yankoze ku mutima cyane uravuga rero uti se biri umuntu abitegereza mu Rwanda niko twese twakwifuje ko byagenda kubera ko umuntu nyawe ukeneye amahoro yakwifuza ko ibintu byahinduka bigahinduka ku neza kandi na n'umuntu nka Kagame akaba yashobora ni nayo mpamvu ngira ngo wenda twaza kubivuga tunasoza ni nayo mpamvu nifuza ko ntacyo yagakwiye kuba Kagame yagakwiye kuva ku butegetsi ahubwo akareba uko abantu bayobora akareba akabona n'igihe cyo kwicuza ariko kubera ko Kagame ukurikije amateka ye ntabwo yigeze aba umuntu muzima wavuga uti ibi ngibi yabitewe n'iki ngiki amaje muri iyi myaka amaje kugira imyaka 35 cyangwa 40 oya uriya ni wewe kuvuga ngo azahinduka imana ikora ibitangaza ndabizi iki byose umwuka wera wamugira ariko ntabwo ntacyo mutebyeho nta n'icyo nakwirwa rwose mutegerezaho cyo kuvuga ngo azahinduka abe yakora jete nziza nk'iriya uretse ko aramutse ayikoze navuge nti koko bya bitangaza by'imana ntaho bitagera ntabwo navuga ngo nabyamagana nagira gutari nibyo nakakwifuje rwose ariko kuvuga ngo wowe ngo azaca bugufi abwira abanyarwanda ngo arahemuke ubona yaritanguranye akavuga ko nta muntu n'umwe afite umwenda nakamubonye akwiye gutambuka akagenda akajya mu muryango wa Kizito akagenda akababwira ati wenda akanababeshya burya abanyarwanda baraca umugani ngo aho ngaho kunsuzugura wandyarya urumva nibura akagenda akanababeshya akabaryarya ati abahungu banjye bakoze ibara atari ko dore inshumbushanyo ni iyingiyi Kizito ntiyari akwiye gupfa akajya kwa Bahati agakora ibyo ngibyo akajya no kwa Rwigara agakora ibyo ngibyo ziranze yabasenya akazibagariza inganda zabo akazibagaruza ariko ntabyo yakora niko uriya mutima we iyo yishe umuntu iyo yambuye umuntu nibwo arushaho kumva abaye igihangange nibwo yumva arushaho kugenda yegera titre y'Imana we nikabyumva akaba yumva ari igihangange rega buriya kugira ngo mu mutwe indwara ziba nyinshi buriya yumva ko n'isi yayiyobora niyo mpamvu ubona ayijagajaga yirukanga uretse ko mbona batangiye kumuvumbura atazongera kugira inzu za karibu nk'izo yigeze kugira bari mu cyo bita decrescendo kugenda amanuka kugeza aho tugiye kumushyikira tukamwibariza tuti vipi wana ibintu wabayemo ni ibiki
urakoze cyane bwa Epimaki namubonye ageze muri Turukiya ubwo nyine naho ngaho agendagana urakoze cyane ku bitekerezo duhaye reka tujye kwa bwana Rea Abdul Karim nizera ko umurongo wawe wakemutse bwana Ari mwaba munyumva
ndakumva ariko nibyongera bigasimbuka mu mbabarire ntabwo ari njye ni wifi ya hano sinzi ko byangendekeye kandi nijoro ntabwo nabona ukuntu mbifixinga
birumvikana sinzi rero wari ugeze nanjye gusa nsa nk'uwatakaye ntabwo nzaho byakubye wari ugeze ariko twari turi kuvuga kuri iki kibazo nyine kiba ibyemezo leta y'u Rwanda ifata ngira ngo nayimaze kukubaza ni akunze kwigaragaza Perezida Kagame ubundi nk'umuntu w'umupanafricanist avuga ko ngo Afurika ikwiye kwishyira hamwe wabonye ko yanabigarutseho mu kiganiro yakoze kuri Al Jazeera ariko nanone wareba ibikorwa ko rugasanga bihabanye cyane n'ibyo agenda avuga. Hari Professor Kambanda ukunda kuvuga ngo Kagame ikibazo afite nuko aremo benshi yabuze uburyo bose yabahuza kugira ngo babyare ikintu kizima. Wenda wakomereza aho ngaho ukaza no guhita ujya no kuri iki kibazo cya nayimbajije Pimake cy'abadepite bo mu Bwongereza basa nk'abamuhagurukiye ibintu tutigeze tubona mu myaka yose yashize. Bifatanyiriza hamwe kubera ko igihe cyaducitse kubera utubazo twagiye tugira, hanyuma wenda tuze kureba ko twabona akanya gatoya ko kugaruka kuri iyi Freedom House Report, nubwo Honorable Gervais yavuze ariko nawe wari wifuje kugira icyo wayivugaho. Ariko reka tubanze duhere kuri ibyo ngibyo twari turiho, uvuge no kuri iki cy'abadepite b'Abongereza, hanyuma tuze kureba ko dusigaranye umwanya wo kuvuga no ku bindi. Urakoze.
Urakoze cyane Bwana Kuseni, nishimire Pimake ko yahabaye nawe nyine mugafatanya n'abadukurikiye banyihanganire. Ntabwo ari njyewe, sinzi ko byagenze, wifi ubundi ntabwo igicika, ariko yagumye icika sinzi impamvu, kandi nijoro ntabwo nabikurikira. Anyway, naringezeho nababwiraga nti ibiri amambo cyangwa abandi ba Pan-Africanist uko babigenje, ariwe perezida wa Ghana, perezida wa Senegal, perezida wa Nigeria, n'abandi ba perezida bo muri bice bya West Africa, bo bahise bahamagara perezida wa South Africa n'abandi ba perezida bo muri biriya bice bari bakingiye, ariko Patrice wa South Africa we yavuze yuko bamuhamagaye kuko yari asanzwe afite gahunda yo kuzajya gusurayo muri iyo minsi. Baramubwira bati twifatanyije namwe, nimukomere aba babateye babahaye akato, ntimubiteho, twakora iki kugira ngo tubafashe kandi turizere yuko uzaza mu rwego rwa solidarite. Ahita ajyayo rero, ibyo ni mu kuvuga yabivugiye hariya West cyangwa se European Union yaramuhamagaye imubwira yuko igiye gukinga n'abantu babo badashobora gupfa kwemererwa kuza, bagiye kuri red list. UK yarabikoze, Europe irabikora, Amerika irabikora, atari ko Abanyafurika bo baperezida abandi bagenzi banjye bo baranyemerera niba ndimo kuvuga yabivuga ndaha ngaha abereka ibitandukanye. Bwana Kuseri, ubwo birashaka kukwereka yuko Kagame bimwe ajya muri African Union cyangwa akabwira Abanyafurika ati turi umuntu umwe, cyangwa akagenda avugira ati superiority superiority, njye buri genda bivuga ni reverse psychology Kagame akoresha yo gushuka Abanyafurika akabahindura ikiraro. Nibyo akoresha gushuka Abanyarwanda ngo arimo kuvugira Abanyarwanda, ubwo Abanyarwanda akabahindura ikiraro, abanyamahanga akaba ari bahindura iki, abatagatifu. Kagame igihe yavugaga ati Abanyafurika mujya Burayi gukora iki, mujya kwifotoza, muzi inshuro yamaze agenda mu ndege kugeza aho twamwise inzererezi, kugeza aho twamwise ibiki byose, ubu ngubu agahenge yari afite ni kubera COVID, kandi kuko muri ya mezi yayirwaye aburamo gatoya, yari azi ko agiye gupfa, bituma yitondamo gato, ariko ubuyongeye yatangiye bushya, urabivuze. Ubu ngubu yagiye ngo muri summit ya Turkey na Afrika, akaguru kahi ubu ngubu baratangira kugenda. So mu magambo make, Abanyarwanda dukwiriye kugaragariza Abanyafurika bagenzi bacu yuko ibirimo gukorwa na Leta y'u Rwanda batabikora mu izina ry'Abanyarwanda, ariko Kagame ubikora kuko ibyo arimo gukora Abanyafurika nibyo akora n'Abanyarwanda. Abanyarwanda yaduteshe agaciro, Abanyarwanda yabashyize yabahinduye abacakara, hubwo abazungu nibo ubu ngubu yashubije imbere. Nabo rero urumva yakingiraga ibihugu by'Abanyafurika bagenzi be, ariko nta gihugu cya Biburaya igeze akingira, ahubwo bo barabakaribisha ngo nibaze. Ni ibintu bitandukanye, ariko ni ibintu kuri twebwe turi muri tumaze igihe tubyereka abandi Banyafurika bagenzi bacu barimo kugenda babibona. Hari igishekeje rero njya kuri icyo cya Businge Bwana Axel, uko Kagame bikora bareba bagenzi b'Abanyafurika, abandi niko babona bati uyu muntu niba arimo guhemukira yemukiye Abanyarwanda, cyo ni icya mbere. None arimo guhemukira n'Abanyafurika, cyo ni icya kabiri.
twebwe twakwizera dute ikora umuntu ugomba kwizera nibibi rero urimo kubona ibi bya businge nubwo bazamwemerera akaza cyangwa se banamwemereye akaza ariko nibura message bayimwoherereje bambwira bati burya sibuno bwana Xeri ndizera yuko ubizi yuko nababwiye ikibazo ntago kikiri Kagame ikibazo ni twebwe abanyarwanda haba abo amareta yo mu karere haba amareta ya Afrika haba amareta y'Iburaya muri West ahangaha arashaka kumenya ngo hanyuma ya Kagame ntago tuzongera ngo natwe tugende dufite imitima yo guhora ntago tuzagenda natwe dukora nk'ibyo abandi bakora bamaze kugera mu buyobozi aha rero ni ihuriro rigomba gutandukanira n'ibyigeze bibo byaribyo byose
ikintu kukikubaze bwana ari mu gusoza ukivugira ahangaha wenda wahita ukomerezaho
ndashaka nkivugira ahangaha kugira ngo nkibuze na bino bya businge yes bwana Kseri n'abanyarwanda badukurikiye buri gihe tuvuga yuko dushaka guhagarika gatebe gatoki dushaka guhagarika niyo kuvuga ngo yavuyemo twinjiye abandi bahunze abandi bongeye bahunze nabo bagiye bisuganje bagarutse abari bahari barongeye barahunze bigenze bitya ibyo bintu byatangiye kuva muri rucuncu bigatangira hagati y'abega n'abanyiginya n'abandi bantu n'andi moko y'abanyarwanda patikirori b'abatutsi ariko urumva n'abahutu babigendeyemo kuko mu ngabo habagamo amoko yose ingabo z'abami ibyo bintu bigomba guhagarara ntihazongere kuba umuperezida avaho kuko yavanyweho apfuye yapfa bakica abo yaboranaga nabo abari abaminisiteri be abari mu buyobozi ibiki n'abasirikare bagapfa n'ibiki byose ibyo bintu tugomba gukora uko dushoboye tugatangira
gushyiraho akarengane z'abaturage bwana ari utabibagiwe
ariko byose kibitera ni akarengane k'abaturage kaba karenze hejuru muri ka karengane k'abaturage impamvu barenganya abaturage ni ukubera igitugu turashaka twebwe rero mu ihuriro nyarwanda turaharanira impinduka isubiza umuturage ijambo ntazongere kurengana ibikorwa byose bigashingira ku muturage hagira n'urenganya umuturage leta ikaca bugufi igasaba umuturage imbabazi ikamuha n'indishyi z'akababaro nibyo uvuze Biden yakoze muri Amerika biriya yakoze kwina hano muri UK barabikora leta zose za demo z'abademokrati barabikora muri Uganda Museveni barabikora iyo barashe abanyarwanda barashe abaganda Museveni aragenda agasaba imbabazi iyo iterabwoba ryaje rigatera abaganda Museveni aragenda akabasaba imbabazi ariko n'abasirikare be abapolisi be warabibonye arimo kubigisha ati mukubita mute umuntu nubwo yaba yakoze ibintu bibi by'iterabwoba yakoze ibiki mukubita mute bigaragaza yuko mufite intege nke muri bicucu birashoboka kandi tugomba kubikora twebwe nk'abanyarwanda nta choice dufite tugomba kugenda dufite umutima wo kuvuga ngo ntago tuje guhora tuje gutabara ariko noneho tuje no gushaka ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe nyabwo burangiza gatebe gatoke burundu bwana Kseri n'abanyarwanda badukurikiye niyo mpamvu ubumwe buri imwe mu ngengabitekerezo yacu ideologi yacu irimo ubumwe
ariko unyemerere bwana ari
n'amahoro arambye
ikibazo aho ngaho ibyo rwose ni byiza cyane nanjye ndabishyigikiye ijana ku ijana ko iyi gatebe gatoke irangira ariko ikibazo cyagiye kibaho mu Rwanda urabizi nuko abantu benshi bagiye bagira akarengane bakabura n'uwo babwira ndetse twagiye tubivuga kenshi nko kuri iyi radiyo abantu bicirwa abantu barangiza FPR ikabasaba ko ubwo bajya kwishimira ngo yabakoreye neza ngo yababaniye neza ngo umuntu kandi bazi ko ari wamwishe hari abandi benshi
bafite ikibazo wenda cyo kutabasha no kugira n'uwo batakira badafite naho batakira kuba nk'ihuriro rishobora kugenda rije kubanisha abanyarwanda hari uwo mutwaro wo kumva wako karengana abanyarwanda bikoreye imyaka myinshi ihuriro rizaba ribasabaje iti mwihangane uwo mutwaro wo kuba w'ibikomere mufite bibaremereye cyane mwakwifuje ko ababibagiriye nabo babiryozwa mwihangane muture kugira ngo ejo hazaza h'u Rwanda urungano rushya hazabe heza mureke dufatanye twuba ku Rwanda rushyashya uwo mutwaro muzawutuza gute abanyarwanda kugira ngo bawuture bumve ko nabo koko bagomba kugira uruhare muri iyo project nziza cyane mufitiye u Rwanda mu bihe biri imbere
Bwana Kseri ngwijya kwishyira ku rugo tubitangira ku bayoboke bacu twabayoboke bacu n'abantu bashinze uru Rwanda bava mu ngeri zose babaye mu mareta yose uziko mu Rwanda igihe cya Byarimana abayoboraga abaturage bose n'abari mu buyobozi n'ibiki byose bose bari muri MLND ntitubyumvikana ibyo niwe ndimo kubaza
niko bimeze ariko burya bose bakaba mu kintu utakirimo ariko bwanari nk'uko ubu ngubu bavanga abanyarwanda benshi hari abari muri FPR batayirimo
ariko bayirimo kwebwe rero ntabwo cyambere na mbere ndyo ngwiye ngwijya gwisha ihera ku rugo twebwe ntago tuzagenda tujya kuvuga ngo wewe wari muri FPR wari muri uyu mwanya wari muri ibi oya imyanya igomba kuberwamo n'abanyarwanda hari abantu benshi bari no ubusibye tuvuga nyamvumba arishimye ndavuga general nyamvumba iyo tuvuga Charles Karonga arishimye n'abajenerali bangaye bafunze uzi bafunze
n'abambitswe inzogera
exactly nibyo ndimo kuvuga ariko nabandi benshi uri agasagaje bishye ntera umupolisi mukuru yari yishimye se yazize iki ni benshi kugira ngo urangize ikibazo ntago ari u Rwanda ruzaba rubitangiye gusa nakubwira Bwana Kse Northern Ireland ahangaha muri UK Northern Ireland aba ari intambara ya IRA ubanza uyizi
ndayizi siri ajya gihuza aba poroso n'aba katolika
aba republika aba irish bashaka intuza yabo nyine bagahangana n'aba poroso ko aba poroso burya nabava n'aba anglikani n'aba england aba gatolika burya aba irish n'aba gatolika benshi ariko ubundi ngo n'aba irish baba bashaka ubwigenge bwabo kuko ubwongereza bwaragiye burabakoloniza muri cyagiye bari bafite inzara n'ibiki abenshi bakajya muri Amerika bari aba Biden baturuka muri za ntuza za Ireland now ariko point ukumeze ni uku nguko kugira ngo murangize ibibazo biba ari urusobe bimaze igihe kinini cyane mugomba kuvuga muti twigomye iki ngiki mukigoma ikintu kigiye gitoya kugira ngo generation zizaza z'imbere ziza zose bibe birarangiye Bwana Kseri uzi intambara yabaye muri Amerika aho ngaho muri Amerika Civil War yabaye muri Amerika y'amajyepfo n'amajyaruguru kugira ngo birangire habayeho kwigomwa baravuga bati reka tureke states zigire amategeko yazo bimere bitya ariko zibe states zose zimwe ariko duki ikintu kimwe bareba founding fathers ibyo bakoze bakibi ikintu kimwe bahaye buri muntu wese uburenganzira baca ibintu by'ubucakara bakibiki nubwo abantu bamwe bakijonjora kuko nijya niba ndende ariko imbere y'amategeko ntabwo byashoboka ushobora kubikora natwe rero hagomba kubaho understanding yo kuvuga ngo tugomba kuvuga ngo twigomye ibingiri ni uburyo bwo gusasa inzobe abangaba babayeho uburyo tubababarira iyo Esther ibikora nivuge ngo irahora irica abantu bari muri MLND bose ikabita abagenosideri abahutu bakabita ngo buri muhutu akabagenosideri bikaba biki mbwira u Rwanda rwakabaye rumeze ute ubungubu abacikacumu bakemera bakababarira abantu cyangwa bakaba babwira bati nyamuneka nimureke byabaye ntabwo abagiye ntabwo twabagarura birababaje ni amahano yabaye ariko tureke gusubiranamo
mureke twubake dutangirira South Africa barabikoze epimaki ubanza yavuze declare ku nyasabye imbabazi yuko mu busore bwe yamaze ubusore bwo bwose ari ashigikiye apartheid ariko agezaho aremera baramureka Bosa Peter Bosa wari umukuru kabisa wa apartheid nyayo urabizi yuko yagize iki icyo bakoze kugira ngo bamenye uko byagenze baramugaye abantu basaba imbabazi gusa natwe rero dukwiriye gukora ibyo ngibyo ariko tugakuraho n'ibirutaho noneho tugatuma habaho kumva buri munyarwanda yumva yongeye kugira agaciro buri munyarwanda akiyunga na mugenzi we byanyabye atari imbaraga bamushyizeho atari iby'iki ariko tubikora mu nyungu z'abana bacu n'abazadukomokaho no kurangiza ibibazo byacu byabaye karande byo kuryana umwe arasohotse muramaranye baragize njye navukiye hanze ntabwo navukiye hanze kubera ubushake bwanjye ba data bahunze muri 59 babatema bakora ibiki babirukanye kirimo nkura ndi mutoya iba ari hejuru abandi 44 abari barasigayemo cyangwa bamwe muri bo bishimiraga ko badata bahungaga n'ubu barahunze abandi barabyishimira abandi babyina intsinzi ubu natwe tuzasubirayo dusubira muri ibyo ngibyo twakongera twabona results zitandukanye uya results zaba zimwe nta mahoro kugira ngo tubone amahoro arambye rero kandi arimo mwimwe mu cyo duharanira biri no mu kirangantego cyacu nuko tugomba gukora ibintu mu buryo budasanzwe mu buryo butigezwe bugeragezwa mu Rwanda ariko bwageragezwa ahandi bugakora nakubwiye South Africa mu Buganda byarakozwe muri ayo y'ubutabizi bwa Axel mu Buganda abantu bitaga abaruguru babitaga abadokori ntago bumvikanaga n'abantu bobote abantu bakomoka muri West harimo batwaraga natwe abanyarwanda bari babicaga bya nyabyo ngo barimo guhiga mu 7 abaganda baricwaga ariko ubu ngubu bose urabona ko babaye umuntu umwe nubwo politiki y'amacakubiri igerageza kuza bamwe bavuga ngo baratora muri ibi ngibi ariko biranga bigatsinda kubera yuko ari ubushake bwa politiki political will ihuriro rifite political will yo kumva yuko tugomba gukora uko dushoboye tukabona ngo iki ngo ibintu byo guhora ibintu byo gukora ibiki birarangiye ikirangiza rero burundu ni iki ni ukubaha institution eshatu institution y'ubutabera mbere na mbere ikahaba ikigenga mu kiganiro ejo bundi bwana Serge yagiranye
na
yavuga ukuntu ubutabera bw'u Rwanda bwari bwaricyanze bamwe bahangana bindi bigira ibiki bahindura ibintu wagira iki biriya bintu nibyo shingiro by'ibibazo u Rwanda rufite ubutabera bugomba kwigenga bugatandukana na executive tagira umuntu n'umurenga amategeko ubutabera mu gihe rumaze kwigenga bukaba independent abajyaji bakajyaho mu buryo buri independent cyangwa processi itari controlled na perezida ubwo nibwo mutangira kugira icyizere yuko buri muntu wese ashobora kurenganurwa buri muntu wese ashobora ku imbere y'amategeko agomba kureshya n'undi nta muntu usumba undi nta muntu usumba amategeko icyo ni icya mbere icya kabiri abashyiraho ayo mategeko pararoma ikajyaho ikisanzura ntigire influence ya executive abaturage akaba ariho bayicontrolling akaba ariho bashyiramo bashaka mu gihe batabahaye ibyo basezeranye nabo cya gihango bakabakuramo mu matora amatora akaba ari independent atari controlled na executive igisirikare cyangwa inzego z'umutekano zikaba inzego zikorera igihugu cyangwa zikorera ipate cyangwa zikorera agatsiko ibi bintu ndimo kuvuga birashoboka ikibuze ni ubushake bwa politiki
aho ngaho ugeze rero bwana ari aho ngaho cyane cyane ku gisirikare iyo ukurikiye amateka ya reka tuvuge leta eshatu ziheruka usanga igisirikare cyaragiye kivanga cyane mu buryo mu bikorwa bya politiki akaba ari nabyo byagiye bituma izo nzego
zitigenga ubona nubwo ubutwazi ni nabyo twatangiriyeho tuvuga uburyo abasirikare bagenda bahabwa amapeti mu buryo mu by'ukuri budakurikije amategeko n'uburyo ari benshi cyane n'uburyo usanga inzego nyinshi zose ujya ubona nk'amanama hariya mu Rwanda niyo ari inama yo mu murenge yaba yiga ku burezi yaba yiga ku by'ubuzima yaba yiga ku by'iterambere buri gihe haba harimo abantu b'abasirikare baje kuyitabira akaba ari nabo akenshi usanga aribo bari imbere uwo muco utekereza ko hari uburyo ushobora kuzacika burundu icyo cyizere abanyarwanda mwakibahabwa nari
Comrade Axel mu ihuriro nyarwanda igisirikare kigomba kuzaba under oversight ya politiki ntabwo igisirikare gishobora gusumba politiki ya gisivili muri gahunda y'ihuriro nyarwanda niko bigomba kuzamera igisirikare kigomba kuzakorera abaturage bagakorerwa nabo nkubwiye abo batora abo bayobozi na executive igisirikare rero kizakora akazi kacyo ko kuba muri barracks kikaza habaye emergency igisirikare kiza mu basivili habaye state ya emergency kije gutabara wenda habaye biza cyangwa se hari ikindi gikenewe ishinzwe zidashobora zishaka backup kugira ngo zize zibafashe kuko igisirikare burya cyo gifite special skills cyo kuba cyahangana mu bintu ibyo ari byo byose ni ibintu nakubwiye mu bushake bwa politiki ndizera nyirabikubwira nk'umuntu w'ubuyobozi bukuru bw'ihuriro nyarwanda ndizera ko mu bayobozi dufite b'ihuriro nyarwanda baba bari muri biro ya executive y'ihuriro nyarwanda baba bari muri national executive y'ihuriro nyarwanda baba bari muri biro politiki y'ihuriro nyarwanda bose bifuza yuko kongera gusubiza agaciro umuturage w'umunyarwanda mbere na mbere kugira ngo agaciro k'umuyobozi agahabwe n'umuturage ntibibe the other way round ntabwo tuzongera kugira abategetsi abari mu Rwanda hariya ni abategetsi nibo bategekesha igitugu abasirikare ubwabo ugiye kubireba babambuye agaciro kabo babahinduye ibikoresho byo gukandamiza abaturage kandi ubundi abasirikare bakabaye ari abantu bubaho n'abaturage ari abantu babona nk'abapatrioti nk'umuntu witanga kugira ngo ndapfire igihugu ariko ubu ngubu ntabwo bapfira igihugu barapfira umuntu barapfira Kagame ntabwo bapfira abaturage babo ahubwo barimo kubatuma kwica abaturage kandi first and foremost umuntu atari w'umusirikare awo umuturage iyo uhaye umuturage icyubahiro rero n'umusirikare uba ukimuhaye none akiyongera na cya cyubahiro kindi cyo kuba afite status yo kuba ari ingabo y'igihugu ntari ingabo y'umuntu tukabasubiza rero nabo icyo cyubahiro cyabo ni ibintu bishoboka ariko twebwe n'umugabo niko bimeze tugashaka rero ngo dufatire uyu mwanya mfatire uyu mwanya wo guhumuriza n'abari abasirikare yuko mbere na mbere buri gihe turabasaba bitandukanye n'ibintu bibi ariko banamenye yuko byanze bikunze n'abana b'u Rwanda ntabwo dushaka yuko tuzajyayo nabo bahunga oya turashaka yuko ubwo tujyayo n'abavuga bati mwaratinze ahubwo natwe ni uku byagenze bakavuga nk'uko byagenze South Africa ubu se abasirikare bari abapasayidi muri South Africa bigeze babirukana ndimo kubaza Axel barabirukanye abapolisi ba apartheid barabirukanye bamwe si bo basigaye barinda Mandela ariko
ubuhuru bari bafite imitungo yabo bari bafite amasosiyete y'ubucuruzi benshi barayagumagiye
absolutely kandi niyo mpamvu habaye stable niyo mpamvu ubona habaye stable nubwo bitari shyashya ariko nibura hari uburyo mwabitunganya mukabigira vuba twebwe abanyarwanda rero ko tuzi dushobora no gukora dushobora no kugira igikuru no kumvisha abantu tukarenga amateka yacu yacu ibyo twanyuzemo njye narayarenze nakubwiye ko navukiye hanze navukiye mu mahanga nkayagenda amahanga yose narayamaze ariko ntabwo ushobora gutwara umujinya w'ayo mahanga mu nyiko utwara ku munyarwanda udafite nanjye ndiwe cyane ndiwe no kurusha wenda Uncle Himbara ahubwo ariko ariko point dushaka kuvuga ni ingi bwana Axel nuko ibyo twizeza abantu kandi ndabivuga abantu babyumva niyo mpamvu ubona abantu baza mu ihuriro bagashango dukore cyangwa dutekereze nk'ukuntu abandi batekerezaga cyangwa batubanjirije batekereje ibintu bikagira udubi niyo mpamvu bagera bakavuga bati uru niri bagatandukana bakagenda badusebye hari umuntu mperutse kumva kuri radiyo avuga ati uriya budurukari we ntazi n'ibyo avuga exactly ntashobora kubyumva kuko kuri we nibishya umugabo witwa Albert Einstein niwe wavuze ngo uyuza n'ikintu kizima gishya barakuvuga ngo you are crazy unaguzi ngo kuko ntabwo babyumva ariko ni ibintu bishoboka kandi ibyo ndimo kuvuga byakozwe ahandi ndimo gutanga ingero muri Amerika barabikoze kuko bagize civil war ikabije cyane ariko barabikora bashingira ku mategeko abari babanza kubakiraho constitution yabo ya founding America iha buri muntu uburenganzira iha buri iki byose niho isi yose yashingiye itanga iriya ntuza ari amategeko y'uburenganzira bwa muntu na demokarasi n'ibiki byose nubwo byari bisanzwe bihari ariko bo nibura babishyize muri constitution nubwo batabikurikiza babikurikiza banga kubikurikiza kubera intege nkeya ariko amategeko yarahari icyo ni icya mbere Amerika irahari South Africa irahari kubwiye Northern Ireland ahangaha Queen yagiye gufata mu ntoki abantu bishe bateye bombe ikica kazini we ariko arabirenga ni Queen wa England arabirenga ajyayo ntabwo ushobora kugira umutima ntabwo ushobora kuyobora abantu cyangwa gukemura ikibazo ufite umujinya mu giswahili baca umugani ngo hasira ni hasara mu gihe ufite hasira ibyo uzajya ukora byose bizaba bivamo hasara kenshi ugomba rero kutuza ukavuga uti byabaye byarabaye ntabwo nabigarura ntabwo nabihindura ariko imbere ndimo kujya imbere nahajya ko nahatunganye niyo gahunda y'ihuriro niyo motivation y'ihuriro kandi ufite icyizere niko bigomba kuba abavuga ibindi rero bagakanga bati ntabwo bimera bike ntabwo bigira bitya of course at one point tuzajya muri deba nabo ndizera yuko tuzagira igihe tujya muri deba nabo tukabereka ibi bakatwereka ibi reka nguhe nk'urugero bwana Axel nk'umuntu uza akavuga ati mu ihuriro ntabwo bakurikiza ibyo bizeza abantu nk'uriro dukurikiza yuko hari amategeko for example tugomba kugira manda iyo umuntu aje akanga manda tukamubwira tukurikiza n'ibyo twemeje aho umuntu akagenda avuga ati none bakurikiza ibi ninde wabubeshya ninde wabutabeshya abantu bakwiriye kwitoranyizamo bakareba icyo ni icya mbere icya kabiri ihuriro ni organization kugira ngo ushobore gukora ikintu icyo ari cyo cyose society irimo abantu hagomba kubamo order hagomba kubamo discipline hagomba kubamo ibi bintu byose bikurikizwa kugira ngo ibyo bintu bishaka tugereho hagomba kubaho uburyo abantu bagomba kwitwara na code of conduct cyangwa se discipline bikaba enforced n'ayo mategeko akaba enforced niyo mpamvu hari amategeko mu gihe rero ibyo bintu umuntu atabikurikije umuntu uzagenda avuga ati ibi ntabwo bimeze bityo oya abanyarwanda bagomba gukoresha ubwenge bwabo bakareba ariko si koko iyo abantu badakurikije ubwenge cyangwa batagize batya bigenda bite bitubaze directory nyine uyu muntu uzaza akambaza ati kujya avuga iri ngiri byagenze bitya nkamwereka gihamya kuko ibintu byacu biri ku mugaragaro biri transparent iyo tuvuze tuti iki ntabwo ari cyo cyangwa ntabwo turi bugikore dutya kubera impamvu iyi niyi tuba dufite impamvu ABCD ariko dufite sitati igomba kutugenga dufite buri kintu kigomba kutugenga ibyo bintu iyo bikurikije ukabyumva birashoboka kuko n'abandi barabikoze natwe tugomba kubikora ariko twebwe nk'abanyarwanda noneho nta choice dufite kuko twanyuze muri gatebe gatoke nyinshi cyane byabaye urusobe bwana Axel njye ujya wumva abantu bamwe iyo bavuze bavantara nanjye babantwariramo ariko ababyeyi banjye bamaze imyaka ingahe bari hanze y'igihugu, bamaze imyaka ingahe barahunze igihugu cyabo, bahunze twavuze ko babirukanye muri 1956 basubiyeyo 1994 imyaka 34 si imyaka 34
yego.
Ubu abantu bamaze guhunga bahunze igihe cyane 1994 bagiye kumara imyaka ingahe? Nabo ntibugufi ntibagiye kugeza imyaka 33 gusa nabo ni abavantara ntigiye kugera ubu se nabo ni abavantara. So bikwereka rero umuntu agomba gukoresha ubwenge bwe akibaza
ibyo kugenda abantu bashyira abandi mu tuntu tw'udutsiko batabumbatira abantu mu tuntu tw'udutsiko nyerekeza ko atari politiki nziza ku giti cyanjye.
Urumva rero impamvu twebwe ingengabitekerezo yacu urumva impamvu dushyira ubumwe bw'abanyarwanda ku kintu kimwe, buri munyarwanda ukamubona yuko ari umunyarwanda, ari umuntu nkawe, agomba kugira uburenganzira nkawe, ugomba kumwumva nk'uko nawe ushaka ngo akumve. Mu cyongereza nibo bajya bavuga ngo it is common sense, iyo ushaka ngo nkubahe banza nawe unyubahe, heshima kwa kweshimiana mu Giswahili cyacu wa mugani common sense ntabwo iri common, ariko abantu ubu bibwira bakwiriye kwitoranyirizamo. Niba wise umuntu wamaze imyaka 33 n'indi ngo n'umuvantara, kuki wumva ugiye kugeza imyaka 33 wumva nawe utazitwa nawe utari umuvantara ahubwo? So muritana ba mwana ni ubwenge buke rero, ariko mbizera yuko abanyarwanda
kubera ko n'imyotsi iri kugenda idushira reka ngo baze akabazo gatoya
akanyuma ari
nubona ko abanyapolitiki benshi bubakira politiki yabo. Ubwo ndi kuvuga ku birebana n'u Rwanda, urabona amateka abanyarwanda baciyemo ni amateka ababaje akora ku marangamutima y'abantu mu buryo butandukanye. Nubona ko abanyapolitiki hari abanyapolitiki benshi bubakira politiki yabo mu kwagaza sinzi niba wumva icyo ari cyo bwanariye
ndabizi
mu kwagaza amarangamutima y'abantu bamwe na bamwe kugira ngo babayoboke, ariko mu by'ukuri atari ugushaka igisubizo rusange cy'abanyarwanda bose, akaba ariho wenda dukomeje no kugira ikibazo.
Uvuze ukuri gukome nyako niho bishingiye, nuko exploita amarangamutima y'abantu, nuko exploita akababare k'abantu, nuko exploita ntuza mu cyongereza babyita popularist, kugira ngo uvuge ikintu ishimishije umutima w'abantu, ubizeze ibinyoma atari ibinyoma. Niri ya reverse psychology ya Kagame urabizi ukuntu abanyafurika ubundi batabizi bavuga ngo ni igihangange cyane yateje u Rwanda imbere, avuga ibintu biryoheye amatwi yabo, ariko ibyo akora biratandukanye n'abo niko bameze. Ntabwo ariko ibintu bigomba kumera, hari ibintu biba bikomeye. Bwana Axel, ejo bundi twagize ikintu gikomeye cyane cyacyarenginze muri opposition cy'inyito y'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe Abahutu, ku principle yo kuvuga ngo twebwe nta bubasha dufite bwo kuba twahi ubwicanyi runaka inyito, kuko tubikoze twaba tunize institution zibifitiye ububasha cyangwa zigomba kubikora. Ubwo bamwe batangira kuvuga ngo urabona ihuriro, murabona yuko ari FPR, murabona yuko banga kugira, nta muntu twabujije ngo avuge uko ashaka kubyita, ariko nka organization igomba gukurikiza amahame yayo yuko na principle yiyemeje yuko hari ibintu igomba gusigira kubaha inzego, kandi ntibivuge mu mvugo gusa bikaba no mu ngero, ariko organization ntihubuka irarindira ibintu bigakorerwa mu gihe cyabyo ikagira ibiki, yarangiza ntiyizeza abantu ibinyoma itaribuze gukora. Ariko interpretation z'abantu bamwe mu byuvuze ngo hari abantu bagaza bakaza bakagaza abantu bakabeshya ibintu bakavuga ibiki, ugasanga ntumvika, kandi n'abarimo kubibabwira batarimo gutanga gahunda ukuntu bazabikora. Ariko tubwe tubabwira, tuzababwira icyo dushobora gukora nibi 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 buri kintu kigende gifite tap pare tap pare tap pare tap wasubira gato inyuma uzi uko hari nk'abantu cyane cyane Kagame wagiye nabivuga nabo muri FPR bakubwira ngo ubwicanyi bwa 1959 ni genocide abandi batera ntago byigeze bi unda ko kwira ati byawe bitwa ni ibingire genocide ubwicanyi ndenga kamere na genocide bitandukanira ariko kuki se tugomba kumva ngo tutabanza kuvuga tuti ubwicanyi bwa rwo bwose ni bubi tugomba guhagarara bugomba kwamagana
ukumva yuko
exactly so kuri njyewe ntago ari kuvuga ngo abantu bamwe bagira ngo n'ugupfobya cyangwa n'ukugira iki no ntago mba mpfobeje ariko niba nihayo ngo ngiye gusolvinga ikibazo ntago ngomba kuba imbata y'icyo kibazo ngomba kuba above icyo kibazo ngo simbe subjective ntangire kuba objective ntago ushobora kuba ugiye kuvura umurwayi ngo ugire emotion uri umuganga ugiye kujya mu seta ngo umurwayi nubona bigenze bityo uraguye oya ugomba kuguma ukaze kabisa kugira ngo umuvure numara kumuvura wenda bari kugenda wicare hasi ugira ariko mu gihe uri muri ya nkuza ya mudi yo kumuvura emotion zishyira uruhande siko bimeze bwana Axel natwe rero nk'abari muri revolution movement impinduramatwara imitekerereze yacu imikorere yacu imyitwarire yacu ishobora gutandukana n'umuntu usanzwe n'umuntu ubona ibintu nk'uko bisanzwe tuturimo kubona ibintu by'u Rwanda yuko bidasanzwe bikeneye ubundi buryo budasanzwe imitekerereze idasanzwe n'imikorere idasanzwe nibyo turimo kwigisha abanyarwanda nibyo abantu bari mu ihuriro turimo kubigisha abatabishoboye rero bakagenda bakumva ngo aho bari wa ntago bazi n'ibyo barimo yes kuri wowe ntago nzi ibyo ndimo kuko ibyo ndimo ni ibintu bifite impamvu n'ishingiro ryacyo biri deeper than wowe urimo kurebera hejuru ariko uri entitled kandi ndakubahira uko ubitekereza igikuru ni uko tugomba guhumuriza buri munyarwanda uwo ari we wese uri muri FPR uri mu mashyamba uri mu Rwanda uri Rwantambi uri mu magereza uri mu mabohero umeze ute tukareba uko dushoboye kose buri munyarwanda wese kuko twe turi ihuriro ry'abanyarwanda ntabwo turi ihuriro ry'umuntu umwe cyangwa turi agatsiko k'abantu bamwe no abo bantu bakwiriye kubyumva rero bakumva ideologiya y'ihuriro ishingiye kuki mbese ku kihuriro ryashinzwe rigamije iki kandi ibyo bintu tutarabigeraho bwana Axel n'abanyarwanda badukurikiye ntabwo tuzaruhuka turashaka yuko gatebe gatoki irangira buri munyarwanda akumva afite ijambo ringana n'iryundi mu bintu birebana n'u Rwanda akumva afite amahirwe angana n'ayundi mu Rwanda akumva bigize biki ishingiro ryabyo riri gushyiraho leta ishingiye ku mategeko igendera ku mategeko yubahiriza amategeko ariyo demokarasi icya kabiri inzego zihungabanya cyangwa zifite ububasha bushobora guhungabanya ibyo bintu zose kuzishyiraho zikwiriye kujya nizo nzego z'umutekano zikaba inzego abanyarwanda bose bibonamo buri munyarwanda iyo mvuze kwibonamo hari impamvu tubivuga iyo tuvuze abanyarwanda kwibonamo nuko tuvuga yuko tutazongera kubona nka presidential guard igizwe n'abatutsi gusa cyangwa hakabaho igipolisi ubuyobozi bw'igipolisi bugizwe n'abahutu gusa cyangwa n'abatutsi gusa cyangwa gendarmeri igizwe n'abahutu gusa cyangwa no aburi mwoko akibonamo buri bantu baturutse mu burere bakibonamo so that buri bantu bose bakumva bari represented bafite ijambo so bwana Axel ndumva reka ndekeraho na mugenzi wanjye muhe chance abivuge ariko kubyerekeye ntaramuha ijambo kubyerekeye ibya Businge biriya birabagaragariza uko diplomasi Kagame yagiye ayitanya iyo akinze umupaka w'Ubuganda ari memba wa Commonwealth harimo amakampuni y'Abongereza acuriza ariya hari icyo ababwira baramubona bakagira ngo arimo kubazana ariko baba babireba baramubona yakinze umupaka wa abakabaye bajya muri Uganda bamukerarugendo bakabaye bajya batereka tugende dutembere iriya East Africa yose ntibashobore kugenda ababi abagabanyije abamukerarugendo bakagiye mu Rwanda ariko na message bayohereza iba ari iyindi icyo ni kimwe icya kabiri iyo bamubwiye bati umvikana wewe wabivuze uti nawe yaje agapfukamira nk'uko yapfukamiye ibara ubivuze ibara epimake yaje agapfukamira abo kwa Rwigara akabasubiza inzu yabo akabasaba imbabazi agapfukamira abandi nk'uko Biden yabikoze icya Perezida Museveni wa Uganda icyapa nawe nuko yambwiye ati nyamuneka ubu bantu ho kugira ngo bakurikire izi bashimutiri wanjye wumvikana nabo ntacyupfa nabo ubasaba imbabazi ubishyura ibyabo ugize ibiki kubona abantu baragufashe muri uriya rugamba bari abantu bawe ariko we aravuga ati ashangwa kure Perezida Museveni nk'ibyo yavuze kuri Kikwete Kikwete yavuze muri 2013 undi abivuze abimubwiye muri 2017 ubwo abaye umwanzi biracitse ibyo ubona ajya mu makwe yararondogoye kandi we yagira uko kwangana ko yagashangwa n'abanyarwanda bose bangane ngo ujye muri Uganda araho Bwana Kiseri twavuga byinshi ariko ibi bintu byose byageze i Buraya barimo kubibona wabonye ibitabo barimo kwandika umudamu Mikaela Longa yanditse igitabo bati ni Uganda yamuhaye amafaranga yo kucyandika batera umuhabara w'intwari yacu Patrick Karegeya RNC bati ni n'umuresisti bati n'ibiki byose baba bireba ibintu byose ni ibintu building up bakabireba kandi ntabwo ari we wenyine n'abandi barimo kwandika iyo ubonye ubuze umuntu nka ngo umuntu wari militara atakiwawe agira Frank Rusagara ukamufunga ngo nuko yumvise radita huka nuko yu yasomye igitabo cya Théogène Rudasingwa wari CSG wa FP kuko yabwiye abantu atari ko mujya mwumva y'amaradiyo yandi kugira ngo bakompere ngo umuntu ukamubuza asigaje kuza kubona doktora ye ukamushuka bakamushuka ngo najye mu Rwanda ngo aragaruka yibone nta kibazo nanze ntayibone urashaka kumbwira ngo nk'aba supervisor be ko bamwe bafite izo roles muri ntuza muri ya mareta bashaka kumbwira ngo ntago babareba yuko uyu muntu ari umudikiteta adakwiriye guhabwa agaciro ariko noneho kuri Businge niwe wahagarariye kovasinga guhindura kwa constitution y'u Rwanda bakayikora kudeta ari minisitiri wa justice gahunda yose akayireba through barangiza Kagame bakamudoderaho constitution under the watch ya Businge cyo ni icyambere ariko icya kabiri ari on record yigamba yuko kabisa bamubwira batari ko mwakoze mwashimutse busasa bagina atuye twishyuye indege iba ari kumushimuta ntacyo twe twarabikoze so bo bafite amategeko yabo ntabwo bari kwizera amategeko mpuzamahanga ibi bihugu rero byo bubaha amategeko mpuzamahanga ariko bikubahiriza uburenganzira bukubahiriza n'amategeko kubuza rero umuntu bakamugira nubwo banabimuha buriya afite icyasha ntaho azatunguka nubwo babimuha batereka ntaho azatunguka igikuru gasa byamaze kujya kuri Hansard ya Commonwealth ya Parliament bakabyandika ahasigaye Bwana Kiseri reka tubitege amaso turebe ntabwo Kagame ntabwo ariwe ikibazo ni twebwe abanyarwanda dukwiriye gushyira hamwe ahasigaye tukarenga amateka yacu tukarenga amarangamutima yacu tukiyoroshya tugakora iyo compromise yo kuvuga ngo okay turababaye reka turenge ku kubara kwacu twubake imbere hashya heza haha abantu bose icyizere urakoze cyane Bwana Kiseri
urakoze cyane ari wowe Bwana Ari icyo cyari ikintu gikomeye cyane gikomeye ntabwo ntekereza ko wenda tukivuye imuzi cyane nubwo utanze ibisobanuro rwose bitomotse bimeze neza ariko ngira ngo ni ikintu tuzarushaho kugenda tunagaruka no mu biganiro byacu biri imbere abanyarwanda bakumva ko imwe mu nkingi ya mwamba yo kugira ngo urwanda rw'ejo hazaza ruzaba urwanda ruzima ruzaba urwanda rubereye abanyarwanda bose ariko tuzahagarika iyo gatebe gatoki yo guhora abantu bamwe baza abandi biruka ibyo guhora bidashira abantu bagakiraho bakiha amahirwe yo kugira ngo bakireho page nshyashya yo kugira ngo bubakireho igihugu kigendera ku mategeko kandi kirengera buri wese urakoze cyane bwana Ri reka mu ijambo primake kandi bene nimufite se ko ndamubonye bwana primake ingingo nawe wifuje ko wagira icyo wunganira mu mugenzi wacu bwana Ri sinzi nawe niba hari icyo wakongeraho mbere yuko dusoza
ntabwo ari ukugira ngo musubiremo ahubwo ni ukugira ngo nsindagire udupoint dukeya kuri ibyo bintu avuze kubera ko ibyinshi yabivuze neza kandi abivuga uko ihuriro ribiteganya umushinga wa aranise ni umushinga udasanzwe kubera ko ride twahereyeho ni uko u Rwanda rwagize ibibazo bidasanzwe ntabwo ari nk'ibindi bihugu byose ibibazo bidasanzwe nta munyarwanda n'umwe utabizi ubu rero ibibazo bidasanzwe ntabwo bikemuzwa n'ibisubizo bisanzwe oya bisubizwa n'ibisubizo bidasanzwe ntabwo watekereza ku buryo busanzwe ngo ushake ibisubizo bidasanzwe jesipere ko ntarimo kurondogora cyangwa ndimo kwisubiramo ni nk'uko ntabwo umuntu yaba arwaye kanseri ni indwara idasanzwe noneho ngo umuzanire irangi mbiri cyangwa sikirine ngo bigiye kumukiza hagombera umuti udasanzwe simiyoterapi kugira ngo umurwayi agire uko agenza ubu rero abanyarwanda bashaka kuyifata hari arajeri barabizi neza ko dufite ibibazo bidasanzwe bo bagashaka kuzana ibisubizo bisanzwe hari nicyo kibazo twagize muri aranitse akenshi twumvikana ko tuje gutekereza ku buryo budasanzwe tugakora ibintu bidasanzwe kugira ngo bizagire rezilita zidasanzwe kugira ngo bya bibazo bizagire abantu rero bakabuntu nkeya bagahura n'abantu basanzwe batekereza ku buryo busanzwe bafite bya bisubizo bya rejareje nabo bakagwa muri uwo mutego akenshi na kenshi bakavuga iyo disipurine ikabananira ni nayo mpamvu bagenda batuvuga hanze ariko ni uburenganzira bwabo nabyo ibyo ni nayo mpamvu tutabasubiza icyo kintu cyumvikane neza muri aranditse twemera ko guhitamo hagati y'igishimishije n'igifite akamaro twebwe twahitamo igifite akamaro mu gifaransa baravuga ngo entre l'utile agréable le choix est clair ni uguhitamo igifite akamaro kurusha ni nayo mpamvu akenshi dukwemeza ko ntabwo muri aranditse twaje gukora politiki y'inezamitima oya iyo politiki y'inezamitima y'abantu benshi ni nayo ukatizeza abantu ibibashimishije kujya populisme oya twebwe tugomba kuzakora igifitiye akamaro ariko aha tubihera ni hehe bwana kanseri kuki abantu benshi tunarenga Kagame ariko abenshi bafite no mu batanabizi ko mutima yabo nabo benda kumera nka Kagame ndavuga simvuga umugome ndavuga byo kwikunda ibintu byose bakabyigarurizaho aho kugira ngo banatekereze n'abandi bwana Gisele 80% by'abanyarwanda bikozwe n'abantu batigeze baba ku gihe cya jenoside ariko abandi tukajya muri santima zo kunezeza imitima z'ibintu twebwe dutekereza tutareba abana bacu umwana wanjye mubwiye ko abavandimwe banjye bapfuye arambwira ati sorry papa ati rwose ihangane ariko ntabwo bimufasheho nk'uko bifasheho umwana wanjye ashobora kujya agakina n'uwo kabarebe kugihe bashoboye guhurira mu biro cyangwa bakajya kubera ko ibyo bintu ntacyo ntabwo babizi nk'uko tubizi ibyo rero gusa iyo generasiyo ya 80% niyo abana bashobora kubaho mu gihugu twebwe tukabasakirifiya ngo kubera ko dufite amarangamutima ibyo ntabwo ari ugukunda igihugu nta n'ubwo no hari umuntu twigeze kugira bwana Gisele arambwira ati njyewe narafunzwe muri gacaca mfungwa imyaka 10 yose umuntu wandeze aracyahari aranitse ni imyizamo noneho tugataha uwo muntu muzamucira rubanza kino iki byose mbese ko turashaka tuzajye guhora mbese turamutse wowe kuvuga gutyo ko wafunzwe ukanafungurwa famili nk'umuntu ufite umwe umuntu umwe wenyine warokotse mu bantu bari 8 cyangwa bari 10 uwo muntu uzamugira gute we foto kuramutse tukurenganuye ndoho dukoze ibyo dushoboye ukarenganura we uzamugira gute yabuze cyamusubiza hari ibintu tugomba kwihanganira hari ibintu tugomba kwigomwa n'ukwigomwa tukigomwa kubona Kagame ari muri prison aramutse atiyahuye cyangwa ngo ahunge cyangwa agire gute dufite interese zo kugumana ari muzima ari we mu rugo kamanda yarabivuze najya ngo mushime cyane mu kiganiro yavugaga ati abazafata ubutegetsi ntabwo yavugaga ko ari twebwe ariko ni twe abazafata ubutegetsi butaha nibagenda bakajya mu guhora nabo nzabarwanya rwose nanjye nabarwanya nta guhora nta gukora ikintu cya produce izindi mpunzi iyo gatatu gize twaba tuyihagaritse gute oya buri munyarwanda wese agomba kwibona muri ruriya rwanda u rwanda ntabwo ari urw'inyange ntabwo ari urw'abatagatifu n'abanyabyaha barimo n'abagize bate ariko ubwo uruhare ruzavurwa rwo kubigisha kubabanisha kugira ngo babana babane navuze ya 80% batigeze babona biriya bintu bigisha bazagira igihugu cyiza abuzukuruza bacu bazabeho ubuhutu n'ubututsi bizamere nk'uko umuntu umwe ari inzobe n'undi ari igikara ariko bakabana ntabwo biri kuvuga ngo rebe bariya bantu b'ibikara murebe bariya bantu b'inzobe ese ni gute wiri kuvuga murebe bariya batutsi murebe bariya bahutu oya ibyo bintu bigomba gucika mu mitwe y'abantu wabajije ikibazo uvuga uti bariya basirikare bivanga mu bintu byose nta cyizere bifitiye ntabwo ibyo abuderekana nakubwiye bariya basirikare ntabwo rubanda rubibonamo ntabwo izo nzego z'umutekano ntabwo abanyarwanda babibonamo bose niyo mpamvu bagomba kurindira hose bagomba bariya basirikare baravunika ziriya nzego ziravunika kubera gukorera umuntu umwe aho kugira ngo bakorere abaturage twebwe rero izo nzego abaturage bose ubucamanza muri ishingategeko hariho na egizegitifu inzego z'umutekano abanyarwanda bose bazaba bibonamo ntabwo bizongera kumera nka kera aho wabonaga kubwa Habyarimana maneko zanekaga umuntu uvuga nabi Habyarimana no kuneka abatutsi muri rusange kubera ko babaga wenda rwose ndabivuga nemye kubera ko ariko byari bimeze ubungubu nabo ni ukureba uvuga nabi Kagame no kureba izo mpunzi ziri hanze no kureba haranditse no kureba n'ibyo ngibyo none basigaye bakaragiza abaturage imbunda n'inkoni ibyo rero abaturage muri izo nzego zose haramutse harimo amoko yose abantu bose bafata ibyemezo ku buryo bungana ibyo n'ubwo bwoba bwo guterwa n'ubwo bwoba bwo kugira abasirikari 100,000 n'ibiki byose ntabwo bizaba bikiri ngombwa amafaranga agenda mu gisirikare azagenda mu mirere mu burezi bijye mu mibereho myiza y'abaturage bigire gute niba ubwo buryo bwonyine bwo kugira ngo abanyarwanda bazabone amahoro haranditse rero tubikomeyeho turimo gukora gahunda zidasanzwe kugira ngo biriya bibazo bidasanzwe byabaye ku banyarwanda bibashe gukiranuka ntabwo tuzaza turi simpliste kuvuga ngo tugiye gukubita abantu bose muri prison nk'uko FPR yabigenje ubu biriya ntabwo bibaho tuzabigeza nko muri Afurika y'epfo ubutereka rimwe yabisubiyemo Nelson Mandela ntabwo yarabuze imbaraga zo gufunga bamufunze ariko yarabyigomwe natwe tugomba kwigomwa byinshi niba dushaka kubaka u Rwanda rwabera abana bacu n'abuzukuruza abanyarwanda batazongera kugira ku Rwanda gutemana no kwicana batazongera guhunga aho u Rwanda nkunze kubivuga aho nta mututsi n'umwe uzagira gucyangagarane ororongewe navukanye imbuto ngo ngomba gutegeka abatutsi basigaye n'abahutu bose cyangwa umuntu akomanga ku gatuza tororongewe ndi rubanda nyamwinshi rubanda nyamwinshi rushingiye hehe uri rubanda nyamwinshi ntabwo aribyo bivuga ko ugomba gutegeka abandi reka rubanda nyamwinshi rubebe abahutu n'abatutsi batekereza neza ko abanyarwanda bashobora kubana bibe politike rubanda nyamwinshi be politiko ariko byo kumubare ni gute umuntu ashobora gutekereza ikintu politike agatekereza akakizanamo imibare avuga ngo bamwe ni nyamwinshi nyamwinshi ni urubyiruko rwa runini navugaga rufite 80% by'abaturage bose mwana fafiti chawa huri yo aliko se wazukamu na mwuru wala nyushina wa utu jeo na wamborichi duho uji beti jgozina watukuita kundu mutu na wamborichi ya kamutu halimache na duho uji zaaju aliko rujiru kwa mwana na umu tuta kachungu nani afiti yuwa na umbeda jimwenu mwana umu tuti niba bate donko bate bara mutseba da tavuka nyabaje niba bari mu cyaro bose bafite ibibazo bimeze kimwe no bushomeri niki niki kuba nta burere nta mashuri babonye ibyo bafite icyo bahuriyeho ibyo bintu byose tugomba kubyigisha abaturage tukareka ubunerwe bwo kutekereza ibintu ku buryo bwo simpliste bwo kugira bwo kumva tugomba kujya guhora tugomba kujya gatereza tugomba gucika nibwo buryo bwonyine abanyarwanda bashobora kubona ntiragira ngo ndetse urumva uganda biseri ntabwo nabivuga neza nk'uko abadere karimu yabivuze ariko iyo gahunda irahari kandi tuyumvikanaho iyo bamwe imbere bakumva iremereye bakumva binaruhije bavamo bakagenda banavuga ibyo bashaka babihorera nabo n'abanyarwanda u Rwanda turi mu gukora bazarwisangamo kandi bagire amahoro bagire n'ubwisanzure bumwe nabwo tuzabubigisha ku buryo bumva ko
ugangura ntacyo bimaze urakoze bwana bise yewe ndumva rero we nakemera kuko ibintu bisobanuye neza cyane rwose kereka wabagiza nkana bundi birasobanutse nanjye navuga nka wa wundi ngo asoke makuza di je n'ajoute rien ndumva ibyo uvuze rwose kugira ikintu umwongeraho kwaba ari ukubidiriwa ugeze neza cyane reka mbanze nkubaze rero kuwa gatanu w'icyumweru gitaza bari ku itariki 24 buri buke no heriba uratekereza kuzaboneka
why not ku gihugu se icyo gihe nta mirimbanye iryamarega
nta mirimbanye iryamo ubwo rero ubwo nta wundi butumwa ubwo tuzongera duhure ku uwo munsi tugira ubutumwa tugeza ku banyarwanda cyane cyane ko tuzaba turi kugana ku musozo w'umwaka ubwo rero reka ngushimire cyane hanyuma nizera kuvuga nyine ari aho icyo gihe ugire weekend nziza
urakoze cyane ubwana gaseri ndagushimiye nshimiye na Major Rutayomba waje kuduha ubunararibonye ku byerekeranye n'ingabo ngashimira kudekare mu duhure muri iki kiganiro ngashimira n'abadukurikiye bose urakoze
urakoze cyane reka rero njye kwa Bwana Ali Abdul Karim. Bwana Ali Abdul Karim ubwo nawe mu by'ukuri no kugusezeraho ku minota yaturangiranye nizera ko nawe tuzabana kuwa gatanu utaha
seri turahariye Major Rutayomba ubwo yaje akasanga tukabona na chance yo kuganira nawe nshimire pimaze ubutubajije na twinde kugira ngo dusobanure abanyarwanda no kubaha icyo cyizere birashoboka hakabaho kwitanga hakabaho kwigomwa ahasigaye u Rwanda rwacu tukarubana tugomba kurubanamo hanyuma buri umwe wese agaho
urakoze cyane bwana ariyo byakarimo kuzana utubazo ariko ngira ngo ubutumwa ushorejeho burumvikana uravuga uti u Rwanda tugomba kurubanamo twese mu bwumvikane ariko telefone yawe ibindi byacitse ntabwo twabyumvise ariko muri make ndumva ari icyo washaka kuvuga reka ngushimire cyane ndibaza ko wenda ku wa gatanu w'icyumweru gitaha ibibazo bya telefoni bizaba byakemutse by'umurongo wa telefoni ni ukutwihanganira bijye bibaho ariko ndibaza ko ubutumwa bw'ingenzi umuyobozi bwana Ali Abdul Karim yatanze mwabwumvishe kandi wenda abafite ibitekerezo bifuza kubutangaho mwazandikira radioitahuka@gmail.com cyangwa se mukoreza ubutumwa kuri telefoni ya mugenzi wacu Serge Ndayizeye mukamubwira ibibazo wenda mwamufite ku byo twaganiriye uyu munsi cyangwa se izindi suggestion hanyuma tukazongera guhura rero ku wa gatanu utaha mutwihanganire ku bibazo bya tekinike twagiye tugira ntabwo bikunze kuba ariko nanone bijya bibaho igihe bibayeho rero no kwihangana niko ibyuma bimera murakoze rero aho muri hose hirya no hino ku isi reka tubifurize kuzagira impera z'icyumweru nziza ndetse no gukomeza kugira imyiteguro myiza yo gusoza umwaka ari nako mukomeza kwirinda iki cyorezo cya covid 19
amwari kumwe na gisere kani jabo reka mbaragize imana kandi nizera ko tuzongera guhura ku wa gatanu w'icyumweru gitaha imana ibaho umugisha
Chiyachako chashe kurimbura rubanda Ndako